Kumzalwane uBoon kunye nerhamente, lena ngokuqinisekileyo yenkulu inyweba yam yokubuyela eSan Bandino kwakhona. Le ndawo iphethe ezininzi iinkumbulo zemihla eyagqithayo. Kwaye nokuva ukuba utyelelo apha kwaye futhi lusenempembelelo ephilayo kutheni ngokuqinisekileyo ikwenza uzive uvuya ngokuba inkosi ithe yasikhokelela ngale ndlela iminyaka eyagqithayo. Bendihleli nje phaya ngaphandle kwindawo yokumisa imoto kanye ngoku ndizama ukukhumbula esinye seziganeko ezenzekayo. Kwakukho unkosikazi Isaacson owabe engumtolikeli wam eFinland, umkhankaso waseFinland, kwaye weza emotweni xa kanye ndandisimka waze wathi, "Ilizwi lakho laseFinland." Kwaye ndiyamangala nje ukuba unkosikazi Isaacson uhlala khona apha. Bendingazi, akuyi kwenzeka ukuba ukhona ngobu busuku, ndiyaqikelela. Unkosikazi May Isaacson, kwaye ungowaseFinland. Ngoko, enye egqamileyo into eziswe kwinkumbulo zam yayingumhambisi kutya omncinci kwivenkile yokutyela endatyela kuyo ndaweni ithile kufuphi bayibiza iAntlers Hotel. Ndiyakholwa oko kunjalo ngoku. Kwaye inenekazi elincinci laline ndandithandaza kunye nalo laline lona elilungileyo elincinci inenekazi kodwa lalingengomKristu ndalimemela emhlanganweni kwaye laliphulukene nosana kwaye ndiyakholwa ukuba umyeni walo babohlukene kwaye sasithandaza ukuba liya kubuyelana nomyeni walo okanye baya kubuyelana kuye. Ke ndiyamangala nje ukuba elanenekazi lincinci lingabe likhona yabona. Kwaye ngoko esinye isiganeko esenzekileyo yayilusana oluncinci elalizisiwe ukusuka ndaweni ithile malunga nokuqhuba imini kwaye lalufile kwaye lwalulele ezingalweni zonina kwaye lwabuyiselwa ebomini. Ingaba oko ingaba laa mntu ebekhona apha? Kwaye iyeza ndiyakholwa ukusuka esizweni phezulu ngale ndlela ujikele ibe ingaphezulu apha. Kwaye umama omncinci qhube ubusuku bonke notata nomama omncinci ehleli phaya ngokudakumbileyo ephethe oluncinci lwakhe olusimo sifileyo usana. Kwaye ndacinga olunjalo ukhona ukuba bendingumhanahanisi omkhulu ehlabathini uThixo ebeya kuluhlonipha olwakholo lwalaa mama. Ndiphethe oluncinci usana ezandleni zam ngolwahlo ndithandaza lwabashushu lwaqalisa ukushukuma lavula amehlo alo amancinci ndalunikezela kunini. Ke babesuka ndaweni ithile andicingi ukuba babe ngamapentekoste nakubeni kunjalo nje babe ndiyakholwa yayilibandla nje lithile okuya kusuku andazi nokuba babe ngawo kwa amaKristu okanye hayi. Zange ndibabuze ndandithabathekile nje kakhulu malunga nosana elabuyiselwa ebomini kwakhona. Kusukela ngoko mzalwane uBoon maninzi amanzi aye ehla ngomlambo kodwa sisakhonza uThixo okwamnye osasele ekwamnye izolo namhlanje naphakade. Nje ukujonga macala ukubona umzalwane uLeroy Cobb ehleli apha lityeli lokuqala ndimbona kwixesha elide. Paul injalo loo nto uLeroy nguyihlo injalo loo nto oh bethu Russia kulungile oko ndiyalazi eli khalipha leJohn phaya uphaya ngomcimbi kakumkani. Ke ndivuya ngenene ukuba lapha nokuva lo uSam Cha umlungiseleli esithi wakhuthazwa lulungiselelo esathi saba nalo ngelixa sasilapha olungako ukuba lukhulu uchulumano olululo. Kwaye ndiyathemba ngoku ukuba ekwazini ukuba sine abantu bemile kwaye asikwenza kade sikhumbula ezo nkonzo zinkulu zempiliso. Ngoko ndiyaqonda ukuba kukho umzalwane apha ekuhlaleni ndaweni ithile obambe umkhankaso wempiliso umzalwane uLeroy Jenkins. Ndiyakholwa oko kunjalo kwaye ke ndinombulelo kakhulu ndithemba ukuba inkosi iyamsikelela kwaye imnika inkulu enkulu inkonzo yona bethu. Yona bethu ndizive ndiwongeke kakhulu ngobu busuku ukuza ebandleni elinjengeli. Soloko ndiziva ngcono ebandleni kunokuba ndenzile kuloo maholo. Akukho nto ndichasene nayo neholo lemidlalo kodwa niyazi ndi ingaba kukuba nenkolelo okanye nje ikhangeleka kum iinyaniso. Yabona bona uya kuwo loo maholo apho kukho imilo ukuzamazamana umdlalo wokuhlekisa yonke into engenye isenzeka imimoya engcolileyo ikhangeleka ihlala khona phaya kuzo ezo ndawo. Ngoku oko kungakhangeleka ekubeni nenkolelo kodwa ayinjalo. kodwa xa usiza ebandleni uba ngokuqhelekileyo ngokuqinisekileyo irhamente yeyomoya khangeleka ngathi oko koku wena uziva usenkululekweni kakhulu kungathi kukho into ethile ubukhona bukathixo bulapho niyazi ikhangeleka iye yahlukileyo. Andazi yintoni igalelo elinaso isakhiwo, kodwa kulapho abantu bahlanganiseleneyo akade abantu abakwabanye bakwenye indawo, kodwa kuloo mabala angcolileyo mhlawumbi nje ndim ocinga ngaloo ndlela. Kodwa kakade ndiyavuya ukuba lapha ngobu busuku, kwaye ngoku asifuni kunigcina ixesha lide kuba sisihlwele esimileyo kwaye siyaya ngomso ebusuku kwenye eyenye indawo apha. Andazi kwawukwazi ukuba iphi ikufutshane apha P Orange Show Auditorium ukwenzela iinkonzo zangomso ebusuku. Oku kuphakathi ndithetha kukhenketho lweqela lwamadoda angoosomashishini be-Full Gospel Businessmen, nto leyo ndibe nenyweba yokuthetha kwihlabathi lonke ukwenzela bona. Kwaye phaya umhlobo wenene usimemele ngaphaya, kwaye siyavuya ukuba semhlanganweni ngobu busuku. Ngoku ngaphambi kokuba sivule iBhayibhile, ngoku nabani onamandla ngokwasenyameni angayivula ngale ndlela, yabona. Kodwa uthabatha umoya oyingcwele ukuvulela thina ilizwi, uvule ukuqonda kwethu uze utyhile izibhalo. Ndiyakholelwa eBhayibhileni, ndiyakholelwa ukuba ililizwi likaThixo, kwaye ndiyakholelwa ukuba umhlaba okanye abantu bomhlaba baya kugwetywa ngenye imini ngeli lizwi. Ngoku oko kungakhangeleka ngokungaqhelekanga, ngoku kukho okuninzi ukwahluka kolwaluvo. Bendithetha noyena uthembekileyo umhlobo wam kungekudala ungumkatolika, kwaye wathi uThixo uya kugweba ihlabathi ngebandla lekatolika. Ukuba oko kunjalo, eliphi ibandla lekatolika? Yabona ke ukuba ugweba lona ngobuwisile, ngoku malunga naphi nebhaptisi? Yabona ukuba uligweba ngenye enye ilahlekile, ke kukho ukubhidakala okuninzi phaya. Kodwa kufanele siye kuyo ukuze sifumane eyethu enyanisekileyo intetho, kwaye iBhayibhile itshilo ukuba uThixo uya kuligweba ihlabathi ngoYesu Kristu, kwaye yena ulilizwi. UYohane ongcwele wokuqala ekuqalekini ube ekho ulizwi, kwaye ulizwi ekuye uThixo, kwaye ulizwi enguThixo, kwaye ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu. Kwaye amaHebhere 13:8 athi unguye izolo namhlanje naphakade, kwaye ndiyakholwa ukuba oko yinyaniso. Ngoku ndiyakholelwa ukuba kwi uThixo ekuqalekeni ekubeni engongenasiphelo uThixo unesiphelo, kwaye okanye ongenasiphelo gxebe singaba nesiphelo. Ingqondo yakhe inkulu kakhulu, kwaye thina kwiingqondo zethu ezincinci ezinesiphelo azinakubuqonda obakhe ubukhulu ubulumko obungenasiphelo. Kodwa ngoko ke xa ethetha nayiphi into ingakhangeleka ngokungaqhelekanga kuthi ukumva yena esitsho into ethile esibhalweni, kodwa kufanele yenzeke, ndiyakholwa ukuba amazwi akhe akasokuze agqithe. Ngoko ke ndiyakholwa ukuba uThixo ekwazini ukuba kubuncinci bengqondo yethu enesiphelo asinakutolika ingqondo yakhe enkulu, utolika elile lakhe yena ilizwi. Akadingi namnye umtoliki, utolika elile lakhe yena ilizwi ngokungqinela elaa lizwi kwixesha lalo. Ndiyakholwa ukuba uThixo ekuqalekeni kokuba uNowa wayelilizwi lawo lamhla lomyalezo wabo, ngoku kweza emva koko kweza uMoses. Ngoku uMoses wayengenakuthabatha ilizwi likaNowa, wayengenakwakha inqanawa aze abadadisi abakhuphe iphupha ukuhla ngomlambo iNayile okanye ukubasa kwilizwe lesithembiso okanye nanjalo njalo. Umyalezo wabo awuzange usebenze kumhla kaNowa. Leyo yayinxalenye yelizwi likaThixo elalingqinelwe ukuba liyinyaniso ngoMoses. Wayengenako noYesu ukuba nelizwi likaMoses, kwaye uLuther wayengenako ukugcina ilizwi lecawa yobukatolika, uWesley wayengenakugcina ilizwi likaLuther, kwaye amaPentekoste awaba ngabanakuthabatha ilizwi lobuwisile. Bona yabona ibandla liyakhula isigaba ngasinye sibelwe esibhalweni apha k ke uThixo ngomoya oyingcwele utyhila ilizwi lakhe ngokulibonakalisa lona nokulingqinela ngokwakhe ebonakalisa ukuba lilizwi lakhe lenziwe lenzeka kumhla elithenjiswe kuwo. Wakutsho oko uYesu wathi, ukuba aninakundikholelwa, kholelwani imisebenzi endiyenzayo, kuba yona ingqina ukuba wayengubani yena, yabona, kuba nabani wayenokwazi isibhalo. Ngoku weza ngendlela engaqhelekanga kakhulu, abathe abantu abafuna ukumkholelwa, ngokuba yena ekubeni engumntu wayezenza yena uThixo. Ke wayenguThixo kwisimo uThixo wayekuKristu elixolelanisa ihlabathi kuye, kwaye akukho mntu onokuyenza le misebenzi ngaphandleni kokuba uThixo unayo, njengoko Simas uNikodimo wakutsho oko ukuba isikhungo samaYuda sasikukholwa oko. Ngoku siyakwazi oko elalizwi ukuba babelazile ilizwi, wathi, ukuba benimazile uMoses benindazile nam ukuba uMoses wabhala ngam. Kwaye siyajonga ukuba babenokujonga ngasemva esibhalweni babone oko uMesiya awayefanele akwenze, ngoko ngebabemazile yena ngonqinelo okokuba uThixo uKristu wayexolelanisa ihlabathi kuye, kwaye esenza zenzeke zonke izithembiso ezazingoMesiya awayefanele azenze. UYesu wayenobungqina belalizwi esenza elalizwi liphilele lamhla, kwaye ndiyakholwa ukuba yinto ekwanye esiphila kuyo namhlanje uThixo enobungqina belizwi lakhe ukungqinela oko athe uyakukwenza. Ngoku siyazi ukuba lo ngumhla wosindiso apho uThixo abiza amadoda ukusuka ehlabathini, usuka kubomi besono ukuya kubomi benkonzo, kwaye umhla apho uThixo wathulula umoya wakhe usuka ngasentla, imiqondiso emikhulu nezimanga zifanele zikhaphe ulungiselelo lwalo mhla. Oku yi xa imvula zangaphambili nezangasemva zisina kunye, kwaye siyazi ukuba kufanele kubekho imiqondiso emikhulu nezimanga, nto leyo kumahlelo amakhulu amaninzi oku kwaliwe. Kodwa ndinombulelo kakhulu ezi ncango zivuliweyo endithe ndazifumana ukuya kuzo, nempembelelo ethi inike kumadoda asematsha njengomalusi wenu apha oko kubangele, njengoko ndiqalisa ukuba mdala kwaye ndisazi ukuba imihla yam ibaliwe, kwaye ndisazi ngoku ukuba la madoda asematsha angathabatha lo myalezo awutshayelele ekuzeni kwenkosi ukuba ayizi kwisizukulwana sam, nto leyo endithemba ukumbona khangela yena imihla yonke ndiqaphele izigcina ndilungele la yure. Ngoku masithethe nombhali ngaphambi kokuba sifunde incwadi yakhe, njengoko siqubuta iintloko zethu. Bawo wasezulwini, sinombulelo kuwe ukuba siphila ngobu busuku ukubuyela emva kwesi sixeko sikhulu sihleli apha kulo mbono ubanzi apha weentaba, sijonge phezulu kwaye sibona iKhephu neeorenji zidubula zityatyamba ngaxesha linye elinjani ukubalasela ihlabathi wena osinike lona lokuba siphile kulo, kwaye nendlela esiyibonayo yokuba umntu uphazamisile kwaye wenza kweli hlabathi isenza sibe neentloni ngeziqu zethu. Bawo silapha ngobu busuku ukuzama ukubeka imigudu yethu, ukuzama ukubangela abantu babone le nto inkulu athe uThixo wayenza, kwaye nokwazi ukuba kukho into ethile enkulu njengaphesheya. Sanga singajonga kokuya ngobu busuku, bawo njengoko sityhila kwilizwi lakho kwaye sifunde, singalifunda lona bawo, kodwa yenza umoya oyingcwele ulityhile kuthi ngesityhilelo, kuba sikucela oko egameni likaYesu, amen. Ngoku nina abo bathanda ukuthabatha imibhalo nokufunda isibhalo kunye nomlungiseleli nje njengokuqhelekileyo besifunda sona, kwaye ndikuqhele ukuba xa ndi iminyaka eyagqithayo bekungadingeki ndibhale phantsi izibhalo zam nanjalo njalo, kodwa ndiye ndaba mdalana kusukela ngoko. Yabona, ndisandula kugqitha 25 nje kungekudala, 25 iminyaka egqithileyo, ke yenza okubi kancinane kodwa ndisazama ukubambelela kuyo yonke into endiyaziyo kuyenza elizwini lakhe ade yena andibize. Ngoku masityhile kuYohane oNgcwele isahluko se-14 esiqheleke kakhulu isibhalo esifuna ukusifunda ngobu busuku, ukutsala koku umxholo inkosi ithandile. Phantse bonke bayakwazi oku likhangele kanjalo amaxa amaninzi sisetyenziswa kwiinkonzo zemingcwabo. Kwakhe kwakho ixesha endakhe ndathanda ukushumayela inkonzo yesingcwabo iyakuba kukweli hlabathi, malife lize lizalwe kwakhona. UYohane oNgcwele, ishumi elinesine, kolokuqala ukuya kwisixhenxe, ndiyakholwa ndisiphawulile ezantsi apha. Iintliziyo zenu mazingakhathazeki, ukubani yakholwa kuThixo, kholwani kananjalo nakum. Endlwini kabawo zininzi iindawo zokuhlala, kubabe kungenjalo ngendanixelelayo, ndiyakunilungiselela indawo. Ukuba ke ndimkile, ndayakunilungisela indawo. Yakubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani. Apho ke ndiyakhona mna niyakwazi nendlela niyayazi. Uthi uThomas kuye, Nkosi, siyazi apho uyakhona, singathini na ukuyazi indlela. Uthe uYesu kuye, ndim indlela, inyaniso kunye nobomi, akukho mntu uzayo kubawo engezingam. Ukuba benindazile mna, ningenimazile nobawo ngokunjalo, ngoko ke niyamazi kwaye nimbonile. Yanga iNkosi ingongeza iintsikelelo zayo ekufundweni kwelizwi layo, kwaye siyakubhekiselela kulo kwakhona exesheni njengoko siqhubeka, ngelixa sifuna nje ukuthetha isifundwana esincinci ebandleni. Ngorhatya olugqithileyo bendiseYuma, Arizona, apho ikhaya lam ngoku. Xa ndandilapha ngaphambili ndandihlala eJeffersonville, Indiana. Ngoku ndibe seArizona ngombono undithumela phaya kwiminyaka embalwa egqithileyo, kwaye singabahlala phaya ngoku. Andinalo nalinye ibandla phaya. Umzawane uGreen, umzawane wethu apha okunye nathi, useke umnquba apho enye yeAssemblies of God, ibandla, amabandla asedolophini amanyana. Kwaye ndiyacinga onke aya kumzawane uBrock kunye nomzawane uGilmore ashiya licawa ivuliwe. Waza umzawane uPerry Green osuka eTexas wangena wayithabatha indawo leyo imanyene nathi. Siyavuya ukwazi ukuba umzawane uGreen uyivulile kwakhona le cawe ibe ivaliwe. Kwaye kubusuku obugqithileyo ndithetha eYuma ukwenzela amadoda angoosomashishini angamaKristu, ndithethe kwisifundo uchwilo. Ngoku oko kungaba sisifundo esingaqhelekanga ukuthetha ngaphakathi kulo itheko, kodwa ubuninzi wonke umntu phaya waye engumKristu, kwaye leyo yindlela ekuyiyo kule mikhankaso njengawo lona okanye ebandleni. Ngatsho ngoku, bangaphi kuni abangamaKristu, mhlawumbi sonke isandla singabheka phezulu, ningamaKristu. Kwaye ke ukuba singamaKristu, ndicinga sifanele saziswe kwantlandlolo, akufanele siqikelele nje kuyo, sazisiwe yintoni esiya kuba siso isiphelo sohambo lwethu. Kwaye sifuna ukuthetha kokuya ngobu busuku, kwaye isifundo siya kuba izinto eziya kubakho. Kwaye ngoku ndithetha kubusuku obugqithileyo kuchwilo, ke kobu busuku ndifuna ukuthetha kwesi sifundo endinokusibophelela kunye nomyalezo waphezulu. Ngoku kuyakubakho uchwilo, siyakwazi oko kukwixesha elizayo eliya kubakho. Ngoku uYesu apha uthetha malunga, uyandulela ukuya kusilungiselela indawo, iintliziyo zenu mazingakhathazeki. Ngoku wayethetha kumaJuda wathi, ngoku nikholiwe kuThixo, kholwani kananjalo nakum. Njengoko niye nakholwa kuThixo, kholwani nakum, ngokuba ndingunyana kaThixo. Yabona, kwaye uThixo ngamanye amazwi, mna nobawo wam sibani, ubawo uhlala kum, kwaye oko nikubona ekwenza ndiyakwenza. Asindimi, ubawo wam ohlala kum iyayenza imisebenzi. UThixo waye kuKristu elixolelanisela kuye ihlabathi. Kwakulula kuloo maJuda awayefundisiwe kwizizukulwana ukuba akholelwe okokuba kwakukho omkhulu ongaphezulu kwendalo uThixo. Kodwa ukucinga ukuba laa Thixo wehlile kwaye wazityhila yena ngumntu kanyana wakhe uYesu Kristu, uThixo uhlala emzimbeni wenyama, oko kwakungaphezulwana kubo ukuba bakuqonde. Kodwa wathi, ngoku njengoko nikholwa kuThixo, kholelwani kananjalo kum, kuba endlwini kabawo wam zininzi iindawo zokuhlala, kwaye ndiyemka ukuya kunilungiselela indawo. Ubomi bukaYesu babulungiselela ukuphela apha emhlabeni. Wayebabonisile abantu kwaye waqondakalisa kubo ukuba wayenguYehova ebonakaliswe inyameni imiqondiso emikhulu nezimanga kwaye izalathiso zeBhayibhile athe walatha kuzo kwisiqu sakhe kwaye waqondakalisa ukuba wayenguThixo ebonakalisiwe. Ngoku wathi, xa nibona obomi bam buphela, buphelela isizathu kwaye ndiyemka ukuya kunilungiselela indawo uze apho ndikhoyo nibe lapho nani. UYesu ngoko ke uxelela abafundi bakhe ukuba obu bomi abuphelele ekufeni. Ngoku ukuthi esi ibisisiqendwana somngcwabo, khumbulani thina ukufa kuhleli kanye phambi kwethu kwaye sazi nokuba kusenokubakho abanye apha kwesi sakhiwo ngobu busuku abangayi kuphuma apha bephila kobu bomi busenyameni, kukanjalo kungaqiniseki okukuko. Imizuzu emihlanu ukusuka ngoku isenokuba abatsha abasempilweni, abantu abatsha kwesi sakhiwo bangaba sisidumbu kwimizuzu emihlanu ukusuka ngoku. Leyo inyaniso, kwaye kwakhona ingaba njalo imizuzu emihlanu ukusuka ngoku siya kube wonke ubani abe seluzukweni, asazi nje oko kusezandleni zikaThixo. Wathi uYesu wayengazi ngokwakho liya kuba nini elalixa, kodwa oko kwakusezandleni zikabawo kuphela. Ngoku kodwa wayebaxelela bona ukuba emva kokufa kukho ukuphila, ukuba ndiya kunilungiselela indawo. Oko kuko ukubamkela bona kubonakalisa ukuba phaya wayethetha kubo okokuba kwakukho ubomi emva kobu bomi buphelile. Kwaye enjani intuthuzelo efanele ukusinika thina sonke ukwazi ukuba emva kokuba obu bomi budlulile kukho ubomi esithi siye kubo. Kwaye njengoko usiba mdala, oko kuba inene ngokungaphezulu kuwe. Njengoko uqalisa ukubona imihla yobomi bakho isondela, emva koko iyaqalisa, uyaqalisa ukubhabhishela kufutshane ukuzenza ulungele esaa siganeko. Singoku ukuqhubekeka kobu bomi bukwabunye kwelinye ihlabathi, enye indawo. Uzalo lwakho apha lwalucwangciswe kwangaphambili, yaqikelela nakukholwa koko. Wonke ubani wenu uyayazi ukuba uzalo lwethu lwalucwangciswa kwangaphambili. Ingaba ubusazi na ukuba khona kwakho apha zange kwasusela nje kwintsomi okanye ingqondo? Yonke into yayicwangciswe nguThixo phambi kokusekwa kwehlabathi yokokuba uya kuba lapha. UThixo ngenasiphelo wayazi, kwaye ukungabi nasiphelo kwafanela azi yonke intakumba eyakuthi ibekho emhlabeni kwaye emangaphi amatyeli eyakuqhwanyaza iliso layo. Oko kukungabi nasiphelo. Yabona wena, ezethu ezincinci iingqondo azinakukuqiqa kuthetha ntoni ukungabi nasiphelo. UThixo ongenasiphelo wazi zonke izinto, ngoko ke akukho nto iphume ecaleni. Ukuba siyalazi ilizwi likaThixo, siyazi apho siphila khona, siyayazi iyure esiphila kuyo, siyayazi yintoni okungaphambili, siyabona yintoni esigqithe kuyo. Kwaye incwadi kaThixo sisityhilelo sikaYesu Kristu, imisebenzi yakhe ngazo izigaba, oko kwayo kutsho kwincwadi yesityhilelo, uze emva koko izithembiso zakhe eziza kuza. Ke zonke izithembiso zakhe zinyanisile. UThixo akanakuthetha nalinye ilizwi ngaphandle kokuba lona liqinisekiswe. Lonke ilizwi alithethileyo kufuneka lizaliseke. Ngaphambi kokusekwa kwehlabathi, abanye abantu baxubanisa iGenesis phaya xa wathi uThixo uyaziphindaphinda, hayi nje uqonda ngokuphosakeleyo. Yabona uThixo ekuqalekeni wathi makubekho, ihlabathi lalimnyama nje kumbhodamo kwanku. Xa wathi makubekho ukukhanya, usenokuba yaba ngamakhulu eminyaka ngaphambi kokuba ukukhanya kuvele. Kodwa xa wakuthethayo ufanele kwenzeke, ufuneka ibe ngalaa ndlela. Yabona, kwaye wathetha ilizwi lakhe, zona imbewu zazingaphantsi kwamanzi xa yena wawumisayo umhlaba, ngoko iimbewu zanyuka. Oko akutshiloyo kufuneka kwenzeke. Wathi ngabaprofeti, ndiye ndabhekiselela kuyo kurhatya olugqithileyo. Ngohlobo thina sithatha uIsaya, wathi intombi iyakumitha, ngubani ongacinga ngendoda eyayicingelwa phakathi kwabantu ukutsho ilizwi elinjeya, intombi iyakumitha? Kodwa ngokuba ya umprofeti ngumbonakalisi kaThixo, wenziwe ukuze angabi nakuthetha amazwi akhe. Kufuneka abe ngamazwi kaThixo athi awathethe, unje kanye ngesibonakaliso, kwaye ungumlomo kaThixo. Kwaye ke ngoko ke wathi, intombi iya kumitha. Mhlawumbi wayengenakho ukuyiqonda, kodwa uThixo wayithetha ngaye ngokuba wakuthembisa ukuba akayikwenza nto ade ayityile yona kubakhonzi bakhe abaprofeti. Ngoko xa wakuthoyo oko yayingamakhulu asibhozo eminyaka ngaphambi kokuba oko kwenzeke, kodwa kwafuneka yenzeke. Ekugqibeleni loo mazwi kaThixo abambelela esibelekweni sentombi, kwaye yamitha yaze yazisa uImmanueli, sizalelwe umntwana, sinikwe unyana, igama lakhe liyakubizwa uMcebisi, uThixo oligorha, inkosana yokuqoba, uBawo waphakade. Kwakufuneka ibe ngala ndlela ngokuba uThixo walithetha ngomlomo wabaprofeti bakhe, kwaye onke amazwi kaThixo kufuneka ezalisekisiwe. Ngoko ke siyazi ukuba uYesu umkile ukuya kulungisa indawo ukuze amkelele abantu kuye. Ngobani abo bantu? Ndiyathemba sithi abayinxalenye yabo bantu ngobu busuku. Ukuba akunjalo, sihlobo sam, uThixo wenze indlela meko yokuba ube nokubandakanyeka kokuya ukuba uyafuna. Ukwisimo sokuzikhethela, ungenza ngendlela ofuna ukwenza ngayo. Kodwa ngoku qaphela, ngoku kweli hlabathi elizayo, kukho ihlabathi elizayo njengozalo lwakho apha, ndithe wawulungiselele. UThixo wazi ukuba uya kuba lapha, kwaye ngoku uyayazi kwa nezinto abazali bakho abazenzileyo. Ngoku abantu bacinga ukuba oko akuyi kuhanjelwa ukusuka kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana, kodwa injalo. Ngaphaya kwincwadi yamaHebhere ndiyakholwa, malunga nesahluko sesixhenxe sithetha uPawulos phaya ababhali, ndiyakholwa kwakunjalo. Wayethetha kwisiganeko esikhulu esenzeka kuAbraham, okokuba wahlawula izishumi kuMelkisedeki xa wayebuya ekuxabeleni ukumkani, kwaye ngoku watsho ukuba uLevi wayesesinqeni sika-Abraham xa wahlangana noMelkisedeki ekubuyeni kwakhe ekuxabeleni okumkani, kwaye emva koko wakubalela oko kuLevi ehlawula ezishumi. Kananjalo xa wayesesinqeni sika-Abraham uyise kayisemkhulu, kwaye uvelela izono zabantu phezu kwabantwana babo ukusuka kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana abangayi kugcina ilizwi lakhe. Yabona, nonke nanicwangcisiwe kwangaphambili uThixo. Akukho nto yenzeka ngebhaqo, uThixo wazi konke malunga nayo. Yonke icwangcisiwe kwangaphambili, icwangciselwe izizukulwana ezininzi emva ukuze ube nakho ukuba lapha ngobu busuku. Ingaba benikwazi oko? Cinga nje ukuba wena ngaxesha lithile yakukuphinda oku kwakhona. Wena ngaxesha lithile wawukutata wakho kwimfuza katata wakho, ngoku wayengakwazi ngela xesha, nawe wawungamazi ngela xesha. Kodwa uyabona, emva koko wabekwa kumandlalo womhlaba esibelekweni sikamama ngomtshato ongcwele, waze emva koko waba ngumntu obonakaliswe kumfanekiselo njengotata wakho. Ngoko ukho ubudlelwane, ngoku kuphela kwendlela onokuba ngunyana intombi kaThixo ukuba ufanele ube nobomi obungunaphakade, kwaye kukho obunye kuphela ubomi obungunaphakade, kwaye obo bubomi bukaThixo, uhlobo olunye kuphela lobomi obungunaphakade, olo yayinguThixo. Phaya ukuba ngunyana kaThixo kwakufanele ube kuye lonke ixesha, imfuza yobomi bakho, ubomi bakumoya ngobu busuku babukuThixo uBawo ngaphambi kokuba kubekho ne-molecule. Yabona, kwaye akuyonto kuphela ukubonakaliswa kwemfuza yobomi eyayikuThixo njengonyana kaThixo. Ngoku uyabonakaliswa emveni kokuba ilizwi lakhe lizile kuwe ukuza kukhanyisa esi sigaba. Ubonakalisa ubomi bukaThixo kuwe ngokuba ungunyana okanye intombi kaThixo. Ngoko ke uyakufumana endithetha ngako. Yabona, ngoku wenziwe uhleli kweli bandla ngobusuku ngokuba umsebenzi wakho ukubonakalisa uThixo kwesi sizwe naba bantu nokoku kuhlala apho ubandakanyekayo. Naphina apho ukhoyo, uThixo wayazi ukuba uya kuba lapho ngokuba kufanele ukuba ube yenye yeemfuza zakhe okanye izibonakaliso zakhe. Kwafanela ukuba ube njalo, ukuba wakhe wanjalo, ukuba unobomi obungunaphakade ngoko yasoloko ibubomi obungunaphakade. Kwaye uThixo phambi kokuba kubekho isiseko ihlabathi wayazi ukuba uya kuba lapho, kwaye xa ilizwi okanye amanzi ukuhlamba kwamanzi elizwi awuwela phezu kwakho abonakaliswa esiqwini. Ngoku unobudlelwana noyihlo uThixo njengokuba unabo kunye notata wakho wasemhlabeni. Yabona, ningabemi bobukumkani, hayi abemi, kodwa ningabantwana oonyana neentombi zoThixo ophilayo, ukuba iyenzeka ukuba ubomi obungunaphakade buhleli kuni. Ngoko, ukuba ibe njalo, uYesu wayeyinzaliseko kaThixo ibonakalisiwe, wayeyinzaliseko yentloko buThixo ngokusemzimbeni. Ngoko ke, xa wezayo emhlabeni kwaye wabonakaliswa enyameni, wawulapha kuye ngokuba yena wayelilizwi ekuqalekeni ebekhona ulizwi, ulizwi waye kuThixo, kwaye ulizwi waye nguThixo, kwaye ulizwi wenzwa inyama, waze wahlala phakathi kwethu. Ulizwi wenzwa inyama, ngoko ke wahamba kunye naye xa wawukuye, xa wayesemhlabeni. Wava ubunzima kunye naye, kwaye wafa kunye naye, wangcwatywa kunye naye, kwaye ngoku uvusiwe kunye naye, kwaye uzizibonakaliso ezibonakaliswayo zikaThixo uhlele kwezasemazulwini indawo. Sele uvusiwe, uvuselwe kubomi obutsha, kwaye uhlele kwezasemazulwini indawo kuKristu uYesu. Oh, oko kuthetha lukhulu kwimihla yangoku bandla. Oko kuthetha lukhulu kuthi ukubona thina sibekwe ngendawo kuYesu Kristu. Ngoku ukuba sizizo ezo zibonakaliso zikaThixo, asinakuphila ngemvumo nkolo, asinakuphila ngobuhlelo. Kufuneka siphile ngelizwi, ngokuba umtshakazi yinxalenye yomyeni njengomfazi eyinxalenye yomyeni wakhe. Ngoko ke kufuneka sibe lelaa lizwi mtshakazi. Ngoko ke kufuneka sibe lelaa lizwi mtshakazi. Kwaye yintoni elaa lizwi mtshakazi? Ukubonakaliswa kwale yure umtshakazi, hayi imvumo nkolo okanye ihlelo, kodwa esiphilayo isihlabo selizwi likaThixo, isibonakaliso esiphilayo sikaThixo sidandalazisa ehlabathini izibonakaliso zikaThixo ekubunjweni komtshakazi lowo uza kubonakaliswa kule yure esiphila kuyo. UMartin Luther akabanga nakho ukubonakalisa izibonakaliso esizibonakalisayo, ngokuba okuya kwakusekuqaleni uvuko njengokhozo lwengqolowa elaya emhlabeni. Ngoku sicaphula oku kwakhona, mhlawumbi uyifundile incwadi, laa mJamani esenza intlekisa ngam, kwaye wathi ndingumbaxi wabo bonke ababantu, kwaye wayechasene ngokwenene nayo yonke into ebizwa uThixo, kwaye wade wenza intlekisa kwangoThixo. Wathi uThixo unokuvula ulwandle olubomvu, kwaye wathi athabathe abantu babo aze ahlale enqumlezise izandla zakhe esiswini sakhe, aze avumele ngezigaba zobumnyama bonke abo bantu bafe kwaye beve ubunzima, abo bantwana bancinci batyiwe ziingonyama. Uyabona, iyonke inkqubo lilonke ibandla lakhiwe phezu kwesityhilelo esingcwele. Watsho uYesu kuMateyu ongcwele sahloko se16, inyama negazi azikutyhilanga oku kuwe, kodwa ubawo wam osezulwini ukutyhilile oku kuwe. Yayiyintoni isityhilelo sokuba waye engubani yena? Kwaye phezu kweli lwalwa ndiyakulakhela ebandla lam, kwaye amasango esihoko awanakuloyisa. Yabona, isityhilelo sikaYesu Kristu kule yure, hayi oko waye ekuko kwenye iyure, oko waye ekuko ngoku. IBhayibhile iyabonakalisa kuyakhula kumtshakazi ukuya kwisimo esipheleleyo. Ngoko ke ukuba ukhozo lwengqolowa likaKristu wafanela liwele emhlabeni, ke kwaba njalo nakumtshakazi wafanele ukuba awele emhlabeni ngazo izigaba zobumnyama. Lonke ukhozo oluthi luye emhlabeni kufanele lufe okanye alinakuzivelisa luzivelisa kwakhona. Kwaye ibandla elikhulu athe yena waliseka ngomhla wePentecost ukuthumela umoya oyingcwele wafanela luve ubunzima ngokubulawelwa ukholo luze luye emhlabeni kuwo umhlaba kwizigaba zobumnyama ukuze livelise kwakhona kwisigaba sikaLuther kwaye luvele kwisimo esipheleleyo somtshakazi kaYesu Kristu ukwenzela lo mhla wokugqibela. Yabona, akukho ndlela. Ngoko ke umtshakazi kuchwilo uya kuvela kwaye kukho konke kucwangciswe nguThixo, konke kuxhasiwe kususela ekuqalekeni wamazi wonke umntu, yonke indawo, ngubani oya kuhlala, konke malunga nayo, konke kucwangciswe kwangaphambili. UThixo wayazi ukuba iya kuba lapho kwaye xa wayenza ngalaa ndlela ukuze xa sifika phaya umkile ukuya kusilungiselela indawo, kwaye xa sifika phaya iya kube yonke ilungisiwe nje kanye ngobu busuku bulungisiwe njengale yure ilungisiwe. Ewe, ulwazi lwakhe olukhulu lwangaphambili luyamxelela yena zonke ezi zinto ngolwazi lokwazi lwangaphambili. Ungokhoyo ndaweni zonke ngokuba ungowazi izinto zonke, owazi izinto zonke ngokuba ungokhoyo ndaweni zonke. Ngoko ke ngolwazi lwakhe lwangaphambili ngoku akanakuba ngumoya nje phezu komhlaba ngokuba yena usisiqu, akayiyo nje intsomi, usisiqu yena. Uyahlala, uhlala kwanasendlini, uhlala endaweni ebizwa izulu. Kwaye ngoko ke ngokwakhe konke ukuba ngokhoyo ndaweni zonke, ngowazi into zonke, ngokwazi zonke izinto, ngoko ungokhoyo ndaweni zonke ukuba wazi izinto zonke. Wena ngoku ukhula ukusuka ekuzalweni kwakho xa wawuzalwa waze wanikezelwa kweli hlabathi. UThixo wayazi ukuba uya kuba lapho kulo mhlaba, waye ukhule ukusuka ekuzalweni ukuya ekuvuthweni. Izinto ezazikhangeleka ngokungaqhelekanga kakhulu kuwe ebutsheni bobufazi bakho, ubutsha bobukhwenkwe bakho njengabantwana, ngoku zikhangeleka ziyinene kakhulu. Ubungenakuyiqonda xa wawungumntwana, kodwa ngoku njengoko usiba ngumntu omdala uyaqalisa ukuqonda kwaye ufumanise ukuba yonke into yayibekwe nje kakuhle, kwaye wena thetha into ngenene kuwe ngoku. Ke injalo kuzalo lwakho lokomoya, wenza izinto ongaziqondiyo xa wawulusana oluncinci uze esiguqweni unikezele ubomi bakho kuKristu. Wenza ezo zinto zingaqhelekanga, uyamangala kutheni uyenzile, kodwa emva kwethu xa uvuthwa njengamaKristu avuthweyo, emva koko uyayiqonda. Uyabona, kukho into echolayo. Uyabona kwakutheni kwafuneka uyenzile lona. Uzalo lwakho lokomoya, uzalo lwakho lwasendalweni lufuzisela olwakho lokomoya. Inxibelelene njani, njani kuwe kobubomi, njengoko ukhula, yonke into inxibelelene kanye ngaphakathi ngokuba wawenzelwe laa nto. Ingaba asiyonto engaqhelekanga ubusuku owagxadazela ngabo ukuya emishini kumhlangano wententa okanye ibandla elincinci ndaweni ithile koneni, kwaye into umshumayeli awayishumayelayo isifundo esithile, kwaye nje wawela nje esiguqweni. Yabona, yabona, uThixo wakwazi oko ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Yabona, ikhangeleka ngokungaqhelekanga kuwe utheni owayenzayo ngoko, kodwa ngoku uyaqonda, uyakwazi okwenzekayo. Inxibelelana kakhulu kuwe kobubomi, kwaye kananjalo iyakuba kubomi obuzayo. Eli hlabathi nobomi balo likhangeleka liqhubela phambili njengoko uvuka, yonke into ibonakalisa isiya ihamba kakuhle nawe. Andikholelwa kwi okokuba umntu kwenzekile nje abe lapha ngebhaqo. Ngoku cinga nje, xa usiza ehlabathini yonke into kufanelwe ilungiswe kwantlandlolo ukwenzela wena, okanye ilungiselelwa kwangaphambili Xebe ukwenzela wena. Andiyiqondi ukuba njani thina singacingi ukuba uThixo onokulungiselela thina zonke ezi zinto zilungileyo akana asinakubeka themba kuye. Okokuba ukuba yena wasizisa kwesi siphithiphithi esikuso ngoku kwaye wasilungiselela izinto ezilungileyo zobomi apha, kukangakanani ukuba ngaphezulu thina esinokumthemba ngako ukuba alungise izinto ezifanele ukuza. Yabona, izinto ezingunaphakade ikhangeleka ndithi ngokungaqhelekanga kakhulu. Kwaye andicingi ukuba izulu yindawo umama awayeqhele ukundixhelela ngayo. Ndiyakholwa ukuba ibandla likhulile ukusuka kokuya. Ukucinga yayiqhele ikhulu leminyaka eyagqithayo okanye emibini. Icinga amakhehla ayeqhele ukucinga ukuba wonke ubani othe wafa unyukela ezulwini aze abe nogwali kwaye ahlale phezulu phaya emafini aze adlale ugwali. Ngoku bayayazi ukuba kwakukho indawo ebizwa izulu. Kodwa bona ukuba oko kunjalo zonke iimvumi beziya kusegqithi yabona. Kodwa thina kodwa asilolo hlobo lwendawo. Ayisikokudlala ugwali konke konke. Ndiyakholwa andikholelwa ukuba iBhayibhile ifundisa okuya. Kodwa okuya yayiluqulunqo ababenalo ngaphambi kokuba okupheleleyo kwelizwi kubekho okanye ukuvulwa kwamatywini asixhenxe okuthenjisiweyo kuthi kwesi sigaba okokuba ngoko siqonde. Ndiyakholwa ukuba izulu yindawo yokwenene nje ngokunye njengoko lena indawo yokwenene. Ndiyabona kuba uThixo siqalise ekukhuleni kwethu ngokomoya kule ndawo kwaye ndiyakholwa ukuba izulu yindawo yokwenene njengale apho singahlali phezulu phaya ngonaphakade size sihlale nje phaya elifini. Asidlali nje ugwali lwethu ukwenzela konke ukusuka apha phakade. Kodwa siya kwindawo eyokwenene apho siya kwenza izinto, apho siya kuphila, siya kusebenza, siya konwaba, siya kuphila, siya ebomini kubomi obungunaphakade benene. Siya ezulwini iparadisi njengaye kanye uAdam noEva basebenza kwaye baphila kwaye batya kwaye bonwaba emyezweni wase-Edeni phambi kokuba isono singene. Sisendleleni yethu ukubuyela emva phaya kwakhona kanye emva. UAdam wokuqala ngaso isono wasikhuphela ngaphandle. UAdam wesibini ngobulungisa usibuyisela emva kwakhona, wasigwebela waze wasibuyisela ngasemva. Nina bantu abathatha iideyiphu ngoku umyalezo wo ugwetyelwa ndifuna niwuthathe, kwaye nina bathatha iideyiphu ndifuna nikufumane okuya ndithethile kuko apha ngaxesha lithile eligqithileyo. Jonga indlela umzali wakho wasemhlabeni phambi kokuba uze apha, ngaphambi kokuba bayazi ukuba wawusiza balungiselela ukuza kwakho. Cinga njengoku yangoku abazali bakho basemhlabeni, nto leyo umzali wakho wasemhlabeni ungumfuziselo nje womzali wasezulwini ukuba siyakwazi ukunika izipho ezilungileyo ebantwaneni bethu. Kukangakanani ukuba ngaphezulu kokwazi koyihlo wasezulwini ukunika izipho ezilungileyo kubantwana bakhe. UYesu wathetha la mazwi, yabona balungiselela ukuza kwakho, benza encinci ibhedi yosana okanye encinci ezithile ezincinci izihlangwana neempahla ezincinci nanjalo njalo. Balungiselela yonke into yokufikela kwakho, balungiselela kwangaphambi kokuba ufike emhlabeni. UYesu umkile ukuya kulungiselela ukuza kwethu phaya. Ngoku qaphela, endlwini kabawo zininzi iindawo zokuhlala. Okanye masi andicho ukongeza elizwini okanye ukuphungula kulo ukuba asifanele kukwenza oko. Isityhilelo 22 sithi nabani oya kongeza igama okanye aphungule ilizwi kuyo. Kodwa mandikwenze nje oku hayi nje ngokwesongezo kodwa nje ukuzisa into. Endlwini kabawo zininzi iintlobo zeendawo zokuhlala. Andikholwa ukuba xa sifika ezulwini okokuba siya kube nje wonke ubani ekhangeleka njengokufanayo. Andikholelwa ukuba bonke baya kuba gwanqa okanye iinwele zimnyama okanye bancinci okanye bonke bagulu okanye bonke iingxilimbele. Ndiyakholwa ukuba uThixo nguThixo wento ezingafaniyo. Ihlabathi libonakalisa oko, uneentaba ezinkulu neentaba ezincinci, uneentili uneentlanga, unezinto ezahlukeneyo ngokuba walenza ngendlela awafuna ngayo. Kwaye wenza amaxesha onyaka, ihlobo, ubusika, intlakohlaza, ukwindla, wenza amaxesha onyaka ibonakalisa unguThixo wezinto ezingafaniyo. Wakwenza wena ngokungafaniyo, amanye amadoda angxola kakhulu kwaye abanye ngozwila ke kwaye abanye balungile abanye banobubele, kwaye wena nje ufumana zonke iintlobo zabantu kwaye ebukumkanini bakhe, yabona. Yabona, khangela kuPetros ongcwele, kwaye umgwebe ngoAndrea. Yabona, uAndrea lela gorha lomthandazo, wahlala nje emadolweni akhe lonke ixesha, kwaye umpostile uPetros wayengomnye wezo zikhuni zivuthayo zabashumayeli kunye nanjalo njalo, kwaye uPaulus wayebufundarha kakhulu kwe njengomprofeti okanye into ethile, kwaye ahlale ngasemva. Kwaye yabona, uMoses wabhala iincwadi ezine zokuqala zendala, nto leyo awabhala iTestamente endala, ezinye zayo yayiyimithetho nookumkani neentumiso nanjalo njalo, noko othile wakubhalayo kwabaprofeti. Kodwa uMoses wabhala imithetho, iincwadi ezine zokuqala zeBhayibhile, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Kwaye uPaulus wabhala iTestamente entsha, yinyaniso leyo. uMateyu, Marko, Luka noYohane babhala izenzo zoko kwenzekayo nanjalo njalo. Kodwa uPaulus wahlula umthetho nobabalo waze wawubeka endaweni yawo. Yabona, wayengumbhali weTestamente entsha, wasinika imibhalo yeTestamente entsha ebeka ilizwi likaThixo kulungelelwano. Ngoku qaphelani, ezininzi iindawo zokuhlala, ezininzi iintlobo zeendawo zokuhlala, ezininzi iintlobo zendulo, ezininzi iintlobo zemilambo, imithombo, amachibi, zazilapho eli xesha weza apha kuqala, ngokuba ububele bukayihlo wakho wasezulwini bazibeka apha, ngokuba amanye amadoda bathanda iintaba, abanye abantu bathanda amanzi, abanye bathanda iintlanga. Ke uyabona, ukuza kwakho wasazi isimo sakho noko uya kuba kuko, ke wayenza njengendlela onokuthi uyonwabele ngayo. Oh, ndicinga ukuba lowo ngubawo ommangalisayo. Yabona, ukwazi ukuba wayenza ngolu hlobo. Ndiyavuya wenza iintaba, ndiyazithanda iintaba, kwaye ndiyakuthanda okuya apho abanye andinakuma. Oh, kungaba waqongqotha ibhokisi yodaka yakhe phandle phaya, kuhle wayiqongqotha ukuze ndibe niyokuyonwabela. Yabona, ke ngoko yithi ndiyazithanda iintili apho ndingabona iindlela ezinde. Kuhle, izimo ezimbini ezahlukileyo, sobabini thina singamaKristu. Kodwa ubawo wayazi ukuba uyakuba lapho waze wakulungiselela yonke into ukwenzela wena phambi kokuba ufike apha. Amen. Ukuza kwakho kokuqala apha wakulungiselela xa wafikayo apha. Akumbangalisi oko ukucinga ngoko yena wakwenzayo. Ngoku, kodwa khumbula, ezi zizipho nje zomzuzwana kumfuziselo. Ngoku, siyazi ukuba uMoses ekwakheni umnquba entlango okanye ukuwulungisa, wathi wenza zonke izinto emva kolungelelwano loko wakubonayo ezulwini. Yabona, ke izinto zasemhlabeni zichaza kuphela oko izinto zikanaphakade zikuko, kwaye ukuba lo mhlaba esiphila kuwo namhlanje ekubeni umkhulu kakhulu njengoko siwuthanda, kwaye sithanda ukuhlala, kwaye siphefumle umoya, kwaye sibone iintyatyambo nezinto, ukuba oku apha kukubonakalisa oko kufayo, kubonakalisa kuphela oko kungunaphakade. Xa ubona umthi usiva ubunzima, utsala, uzama ukuphila, oko kuthetha kukho umthi ndaweni ithile onganyanzelekanga ukuba wenze okuya. Xa ubona indoda apha isiva ubunzima uze iphile, umntu othile esibhedlele okanye kwibhedi yokugula okanye kwingozi esiva ubunzima, kwaye umrhoxozo wokufa usemqaleni wabo, nokutsala, nokulila, nokukhalela ubomi, kuthetha ntoni okuya? Kukho indawo ndaweni ithile, kukho umzimba ongevi bunzima nongakhaleli okuya. Yabona, nje awukwenzi okuya. Ngoku, zizipho zomzuzwana kuthi ezi zinto kuphela, zichaza okokuba kukho lowo ungunaphakade. Yiloo nto uYesu amkele yona ukuya kuyilungiselela, omnye kanaphakade ukwenzela thina. Ngoku, ndibonakalisa kuphela kukho ezinkulu zohlobo elukwalunye, kuba ezi ziluhlobo olukwalunye. Ngoku khumbulani, iBhayibhile yathi ukuba lo mnquba wasemhlabeni wokuhlala kwethu ukuba uyatshabalala uthi ubhangiswe, sinomnye osele ulindile njengosana oluncinci izihlunwana zalo ezincinci kunina ziyabhinyalaza kwaye zijikajika, kwaye kodwa nje yabona, kwaye uyaqwalasela ungathatha umfazi ukuba wakhe wakrwada kakhulu kodwa xa esiba ngumama ithutyana elincinci ngaphambi kokuba olwasana luzalwe kukho ububele malunga nala mfazi sondela kuye kusoloko kukho into ethile unobulali kakhulu kutheni kukho umoya wengelosi encinci ukuba yamkele la mzimba wenyama nje kwamsinya uzalwa ukuphefumlela kobomi kuza kuwo kwaye uthixo uwuphefumlela phaya uze ube ngumphefumlo ophilayo ngoku njengalo olusana luthi luzalwe emva koko umzimba womoya uphaya ukuba uwamkele kwaye ngoku xa lo mzimba ubekwa apha kulo mhlaba njengosana lubekwa kananjalo kukho umzimba ongenakufa olindele ukwamkelela umoya emva kuwo kwakhona owu enjani ukuba nkulu into sikukristu uyesu ngoku amen iintsana kuKristu abantwana bakaThixo belindele intlangulo epheleleyo ekuzeni kwenkosi yethu uYesu ukusamkelela phezulu kuye xa umzimba lo ufayo uyakuthabatha ongenakufa ukufana zonke izinto awazenzayo zibonakalisa izinto eziza kuza njengoko umzimba ukunika apha njengalo mzimba wakunika uba uphile kuwo ubonakalisa kuphela ukuba kukho lowo mkhulu osafanele ukuza yabona ukuba sithwala okanye sithwele umfanekiso womhlaba siya kuthwala kananjalo umfanekiso wezulu lowo ungenako ukungcola kuwo umele kukuza ngoku lona uya kuba nako ukungcola ukugula ukufa iintsizi ndikubonakalisile nje apha kungekudala ndishumayela ukumiliswa ngakumbi kwelizwi likaThixo ngendlela laa mzimba unenkohlakalo kuwo kwaye zonke ezi mpucuko zale mihla esiphila kuyo zezikamtyoni anikukholelwa oko iBhayibhile ithe injalo eli hlabathi wonke urhulumente asifuni kukukholelwa oko kodwa iBhayibhile ichaza cacileyo ukuba wonke urhulumente bonke ubukumkani bomhlaba bubukamtyholi kwaye bulawulwa ngumtyholi uYesu wathatyathwa ngusathana wamnyusa waza wambonisa zonke izikumkani zehlabathi ezaziko eziya kubakho nokungaphezulu kwaye usathana wazibanga ezakhe kwaye uYesu zange axambulisane naye ukuba unguthixo weli hlabathi yabona kwaye wathi ndiyakubunikezela kuwe ukuba uyakuwa phantsi undinqulu yabona wayezama ukubunikezela kuYesu ngaphandle kokuzenza idini yabona yayilichamo owayeza kulenza yena kodwa ihlabathi lalonini ke isohlwayo sesono yayikukufa kwaye kwafuneka yena afe yiloo nto uthixo wabonakaliswa enyameni ukuze yena athabathele ukufa kuye ukuhlawula isohlwayo akukho nto yakubuyela emva ayiphawulwanga iqinisekisiwe ihlawulwe simahla lonke ityala lihlawulwe bobakhe ngoku kwaye singabameli bobukumkani bakhe lihlanganiswe apha kunye ngobu busuku egameni likayesu kristu ikumkani yethu sihleli kwezasemazulwini iindawo ngoku kweli hlabathi esiphila kulo le mfundo lifuna ukubonakalisa kuwe imfundo inzululwazi impucuko nazo zonke ezi zinto esikhangeleka sizonwabela namhlanje zezikasathana kwaye ziya kutshabalala uthi mzalwane Branham impucuko ewe mhlekazi le mpucuko iza ngosathana iGenesis isine ibonakalisa oko unyana kaKhayini yabona waqala le mpucuko wakhe izixeko neehadi zomculo nanjalo njalo kwaye impucuko ize ngolwazi ulwazi lolo umtyholi waluthengisela ueva emyezweni we-Eden oko kwabangela wakreqa waphula umthetho kaThixo ke kuya kubakho impucuko kwihlabathi esiya kulo kodwa ayisayi kuba lolu hlobo lwempucuko kuba kule mpucuko sineziguli iintsizi inkanuko ukufa yonke into kule mpucuko ayilunganga kodwa kulaa mpucuko akusayi kubakho nenye yezi zinto asiyi kudinga nzululwazi inzululwazi lugqwetheko lwemvelo kakade yabona ucebula imolecule ucebula ii-atoms uze wenze ethile ethile ukuqhushumbisa wena uthabatha irhuluwa yompu dubule le ukuze ubulale into ethile uthabatha imoto uze uthabathe amafutha emoto emhlabeni nezinto emhlabeni ukhulula imicu ukuze aqhushumbiseke kwaye ukuhla ngendlela ngamashumi asithoba emayile ngeyure uze ubulale umntu yabona ow okunjalo ukuphakuzela ukucudiseka ukunxama sifikelela ekutyhaleni ukuthatha ow yabona konke kokukamtyholi ubukumkani bukathixo abusayi kuba nazimoto zinqwelomoya okanye nakuphi okuzuzwe bubunzululwazi hayi abusayi kuba namfundo konke konke iya kuba imfundo ephakame kakhulu kule okokuba lena akusayi kucingwa nokucingwa ngayo yabona imfundo ucuku nako konke oku usuka kusathana ngoku uthi abane uBrenham utheni ufunda ngoko yabona njengokufana kutheni ndinxiba iimpahla ngoku kwimpucuko ekwakufanele ize leyo yayiyeyokuqala babengadingi izimpahla kwaphela babegqutyuthelwe babengenasizathu sakunxiba zimpahla kuba babengayazi ukuba babeze ngoku ngoku niyafumanisa ukuba khona ngoku ngoko okokuba siyayazi ukuba thina size isono sihlala apha ngoko kufanele sinxibe iimpahla kodwa kwakungenjalo ekuqalekeni kwakungekho sono yabona ngoku into ekwanye esendleleni yempucuko ngokuhlangeneyo siyafunda siyabhala senza oku kodwa singaze sinxibelelane kokuya ungaze ukwenze okuya uthixo wakho ngoba okuya nguthixo wobukomanisi yabona hayi ekayesu kristu uyesu kristu ungokukholwa hayi ngoko ungakubonakalisa ngobunzululwazi kodwa oko ukukholelwayo andinakho ukubonakalisa nobunzululwazi kuwe ngobu busuku kwesi sakhiwo ukuba ukhona uthixo kodwa noko ndiyazi ukuba yena ulapho kodwa ngokholo lwam lungqina oko uAbraham akazange abe nakho ukubonakalisa ngobunzululwazi kuwe ukuba wayeza kuba nosana kulaa mfazi kwaye yena umfazi ephantse kuba nekhulu leminyaka obudala kodwa ukholo lwakhe lakuqinisekisa oko yabona akuzange kufune kubonakaliswa ngobunzululwazi kutheni ikutheni ugqirha angathi indoda endala iphambene phandle apha isithi iza kuba nosana ngala mfazi yona inekhulu leminyaka obudala kwaye yena enamashumi asithoba kodwa uyabona uthixo watsho njalo ke ayithabathi inzululwazi ithabatha ukholo ukukholwa ilizwi likathixo hayi inzululwazi ke izikolo zethu nezinto ziqhushumbisiwe njengoko uthixo zange wathi hambani niyokwenza izikolo okanye nkqu nibe nezikolo zebhayibhile niyayazi loo nto wathi shumayela ilizwi oko kunjalo ngqo inkqubo yemfundo yethu isibhekisele kude kuthixo kunayo nayiphi into endiyaziyo injalo loo nto kude kakhulu kuthixo hayi ukwakha izikolo izibhedlele nanjalo njalo oko akukho kwehlabathi nokwela qela kodwa andinanto ichasene nabo badlala eyabo indawo kodwa ayikabi kokuya sakha isibhedlele ilume kakhulu size sisebenze ngawona angcono amayeza esinawo kwaye amawaka ayafa kuzo mihla yonke kodwa obi ebukumkanini bukathixo akukho kufa akukho ntsizi amen akukho sidini sezi zinto zehlabathi kodwa sigqithile kwezi zinto ukuya kwezenene zikathixo apho siva ubunzima kakhulu kakhulu uzama ukufumana kwenzululwazi kwaye ngakumbi sisiba ngabenzululwazi kungakumbi sisizisa ukufa kuthi silwa idabi lokoyiswa phaya ke yiyekeni kwaye ngokukholwa kholelwa uyesu kristu unyana kathixo ngobusuku kwaye wamkele yena buye yintoni inzululwazi eyilungiselela wena ukufa okuninzi injalo loo nto isiphekepheke sikasomadukuduku nayo yonke into inyuka kwaye zonke ezi zinto ukusasaza ukufa nayo yonke into kumhlaba wonke sukujonga kokuya jikela intloko yakho phezulu kunokuya ngasezulwini khangela apho uyesu ahleliyo akhoyo isandla sasekunene sukathixo ngobu busuku wasoloko ehleli ukwenza izingqengqezo kuvumo lwethu koko sikukholelwayo ilizwi lakhe ukuba libe yinyaniso ngoku siyafumanisa obu bomi bubambe zonke iintlobo zokungcola ke ngoko ke ubomi obuza kuza abusayi kuba nabo obu bunenkanuko nokugula ukufa ngoko yintoni asiyondlu ayokuyilungisa esi sisibhedlela sezifo bangaphi abayaziyo yintoni isibhedlela sezifo ngokuqinisekileyo kuhle yiloo nto nihlala kuyo isibhedlela sezifo kulapho babeka bonke abantu abanezifo kuhle oko koko nje isono esikwenzileyo kuthi sasibeka kwisibhedlela sezifo sasemhlabeni. Ingaba wawu babengayi kuvumela nabani eze kwisibhedlela sezifo ukuba kukho zonke iintlobo zeentsholongwane zibhabha phaya kwaye abantu baya kuthatha izintsholongwane baze bagule bona. Kwayeisono sisise kwisibhedlela sezifo sikamtyoni. Oh, kodwa enye ibizwa indlu kabawo wam. Ndiyakumka ndiye kunilungisela indawo ndinikhuphe kwesi sibhedlela sezifo ndize ndinise kwindlu kabawo wam. Amen. Nantso ke ukhutshwe kwesi sidala isibhedlela sezifo umkile ukuya kulungisa indawo, indawo egqibeleleyo apho kungekho bubi, kungekho kugula, kungekho budala beminyaka, kungekho kufa. Indawo egqibeleleyo ikubizela kulaa ngqibelelo kwaye ufanele ugqibelele ukuze ungene phaya. IBhayibhile itsho njalo, wathi uYesu, yibani ngabagqibeleleyo njengoko noYihlo wasezulwini egqibelele. Bubukumkani obugqibeleleyo, ngoko ke ifanele ibe ngabantu abagqibeleleyo abezayo ukuba kufanele ume uze utshatiselwe kunyana kaThixo ogqibeleleyo kwaye ufanele ube ngumtshakazi ogqibeleleyo. Ke ungathini ukuyenza nangayiphi into engenye kuphela ngeligqibeleleyo ilizwi likaThixo, nto leyo iyi amanzi okwahlukanisa esihlambayo ezonweni zethu. Amen. Injalo loo nto. Igazi likaYesu Kristu ingangalo eligqizayo ilizwi elophayo. Amen. Igazi ilizwi likaThixo lisopha igazi ukuhlamba umtshakazi kulo. Amen. Ewe mhlakazi, ume egqibelele intombi engakrexezwanga akazange wona inda yokuqala. Amen. Wayebanjisiwe kuso. Yabona, nantso indlu kabawo aye kuyilungisa. Lena iza ngesondo kwaye ukusuka kwisiwo kwaye kufuneka iwile kunye nesiwo. Akukhathaliseki uyingciba kangakanani into endala, iza kuwa kakade iphelile ngokuba igwetyiwe, ngokuba uThixo utsho njalo. Phelile, uThixo uzawuyitshabalalisa. Utshilo njalo. Iyakubakho uhlaziyo lokwakhiwa kwento yonke. Niyayikholwa loo nto? Ekuqaleni xa ihlabathi lalizalwa, xa uThixo wabuyisela amanzi emva qala ukuwasusa emhlabeni njengoko wenzayo kumanzi esibelekweni sikamama, wazalwa ihlabathi. Ewe, kwaye abantu baqalisa ukuphila kulo xa uThixo wababeka phaya. Kwaza emva koko baqalisa ukona laze labhaptizwa ngokulintywilisela kwimihla kaNowa. Emva koko langcwaliswa ngegazi lomdali liwela kulo. Kwaye ngoku leyo yindlela ozangayo ngokugwetyelwa ukukholelwa uThixo, wabhaptizelwa enguqukweni okanye ukuya ekuxolelweni kwezono zakho. Wazivuma izono zakho phambi koThixo kwaye wakuxolela ngazo, kwaye wabhaptizwa ukubonisa ukuba wawuxolela. Uvuma ebantwini kwaye ubonakalisa kwihlabathi ukuba uyakholwa ukuba uYesu Kristu wakufela kwaye wena wathabatha indawo yakho. Kwaye ngoku ume endaweni yakho, waba nguwe ukuze ube nokuba nguye. Ngoko amandla ongcwaliseko kaThixo acoca yonke imikhwa ayikhupha ebomini bakho. Wawuqhele ukutshaya, kusela, wenze izinto ezingalunganga, coke yonke into. Ngoko amandla ongcwaliseko egazi likaYesu Kristu eza ebomini bakho aze athabatha zonke izinto azisusa kuwe. Ukuba kuyenzeka utsho into ayilunganga ngokukhawuleza uthi, linda umzuzu ndixolele, bendingazimiselanga ukuyitho ngolwa hlobo. Yabona, umtyholi ube nomgibe ubekwe phaya kodwa ufumene ubabalo lokubuyela emva ukuba ngumKristu wenene, uthi bendingalungisanga. Ewe, ke ngoko ke ngoku into elandelayo oyamkelayo yayilubhaptizo lomoya oyingcwele nomlilo. Ngoku uThixo xa le mileniyam iphelile, uThixo uza kunika ihlabathi ubhaptizo lomlilo, uza kuqhushumbisa yonke into. Amazulu nomhlaba ziya kuba semlilweni, watsho njalo uPetros. Kwaye into iya kuba nobhaptizo lomlilo, uhlaziyo lokwakhiwa kwento yonke. Kwaye emva koko kuya kubakho amazulu amatsha nomhlaba omtsha. Oko xapho kuhlala ubulungisa kulapho sikhoyo. Sisuke kwiziqu ezifayo, kwiziqu zexesha, ukuya kwiziqu zikanaphakade. Xa ilizwi likaThixo lakhanyisa imiphefuno yethu, saze saba ngoonyana neentombi zikaThixo kunye nezibonakaliso, imfuza zikaThixo kuthi ukuba sibe ngoonyana neentombi zikababa. Thixo ezulwini simemeza, Abba, Thixo wam, Thixo wam, endlwini kababa. Ngoku, eli sabathi lidala kufuneka liwe ukuba lize ngesondo kwaye lize ngokungathobeli ekuqalekeni kwaye sazalelwa apha ngesondo ngesiwo kwaye kufuneka ibuyele emva ngohlobo olukwalunye kwisiwo. Kodwa leyo anilungiselela yona ngoku ayinakuwa ngokuba uyenza ibe njalo. Ndimkile. Kungathini ukuba nje kungafanela sihlale kolu hlobo lomzimba? Akuvuyi kukho into enjengokufa? Ngoku, asiyonto engaqhelekanga leyo. Kodwa ngoku, yithi umzekelo. Iminyaka embalwa egqithileyo, ndandiyinkwenkwe encinci kwaye ngoku, ndiyindoda esesiqingatheni ukuguga. Ndinomhlobo ohleli kanye apha, umnumzana uDawo, kwaye unamashumi alithoba anesithathu eminyaka obudala. Kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo, khangela kuye ngoku. Amashumi amane okanye amashumi amane anesihlanu eminyaka ngaphezulu, lowo iya kuba ndim. Ngoku, beka eminye engamashumi amane eminyaka kuye, kuphi apho unokuya khona. Kuphela, ndiyavuya kukho into enokusikhuphela ngaphandle kwesi sibhedlela sezifo. Kukho umnyango ovulekileyo kwaye ubizwa ukufa. UYesu umi kulaa mnyango. Amen. Uya kundikhokela ngaphaya kumlambo. Uya kundiwelisa kulaa mnyango. Kukho umnyango omkhulu omileyo ngaphesheya ubizwa ukufa kwaye lonke ixesha intliziyo yakho ibetha usisingqi esinye ukusondela kuwo. Kwaye ngenye imini kufuneka ndize kulaa mnyango. Kufuneka uze phaya. Kodwa xa ndisiza phaya andifuni kuba ligwala, andifuni kukhala kwaye ndihlehle. Ndifuna ukuya kulaa mnyango ndizisongele ngeengubo zobulungisa bakhe, hayi obam, obakhe. Ngako oku ndiyazi ukuba ndiyamazi yena kumandla ovuko lwakhe ukuba xa ebiza ndiyakuphuma phakathi kwabafileyo kuze ndibe naye ndiphume kwesi sibhedlela sezifo. Naphi na apho lo mzimba unokuwela khona, naphi na apho uya kufika khona, nokuba yintoni ndiyakuphuma ngenye imini ukuba wawuthembisa kum kwaye siyayikholelwa. Ewe mhlekazi, wenza omnye ongenakuwa. Qaphela indlela umama oza kuzala emhlabeni namhlanje, indlela umzimba kamama orhalela ngayo izinto ezithile. Ndithetha ndiyaqikelela kwaye ndiyathemba kubo bonke abadala abaya kuqonda. Umama ekuzalweni kosana ukuba kukho into esilelayo emzimbeni wakhe uyaqalisa ukurhalela into ethile. Jonga indlela utata, ndiyakhumbula sasikhuliswe olunjalo ukuhlupheka usapho kwaye phantse sasingenanto yakutya xa sasingabantwana. Abaninzi benu beve ubunzima ngolwahlobo lunye. Ke indlela yokuthi xa phambi kokuba usana luzalwe, umama uyakurhalela into kwaye utata uyamfikila iikona yonke into nokukufumanela. Ndiyabona nguye umzimba, umzimba wakhe i-calcium nanjalo njalo yomzimba wakhe kwaye izakhamzimba azidingayo. UJuni uyenzile, yabona, kwaye urhalela izinto, ukutya ukwenzela umntwana ozayo, kwaye indlela abazali bayazama ukuyifumana ukuze usana lube nokuzalwa ngokugqibeleleyo nokuvuya olunokuba nako. Yabona indlela abazali bakho abaya kuyenza ngayo laa nto. Xa kukho into ethile efuneka, umama unika ubungqina bayo. Yabona ubume bakhe benziwe. Ngiyayiqonda oko indlela xa kukho into edingekayo apho kumntwana ozayo, umama uyaqalisa ukurhalela oku. Ya ngoku yima nje umzuzu. Utheni sinemvuselelo? Utheni sihlangana sonke? Utheni ndisoloko ndisohlwaya abantu? Utheni ndibiza kuni bafazi bamaPentecost yekani ukuziqaba izithambisi zesiqabi ukunqothula iinwele zenu nezinto ezinjeya? Utheni ndikutsho okuya? Ngokuba indlela yefashoni endala yobuPentecoste yayingaqhelanga kukwenza okuya. Indlela yeBhayibhile yenene asikokwenza okuya. Nina ninxiba ezi zimfutshane neempahla ezenzelwe amadoda. Ingaba niyazi iBhayibhile ithile oko kulisikizi kuThixo? Kodwa siyayivumela. Utheni umoya oyingcwele uqhubeka ukhala? Uyayazi kukho into engaphelelanga phaya. Kufuneka sibe kwisimo esipheleleyo sikaYesu Kristu. Kufuneka sibe ngoonyana neentombi zikaThixo. Kufuneka senze njengabantwana bakaThixo. Kudala ibali elincinci layabaliswa. Ndaqaphela omnye umzalwana webala ehleli ngasemva emazantsi babeqhele ukuthengisa amakhoboka. kwaye oku xa babe namakhoboka ezantsi phaya xa ubukhoboka babukho phambi kwenkululeko yesaziso kwaye bebeya kuya kuwathenga bona abantu nje ngendlela ababe yakwenza esele isetyenzisiwe imoto umthengisi babe nomqulu wokuthengisa baze babathengisa abo bantu njengokungathi babezimoto esele zisetyenzisiwe unomqulu wokubathengisa kunye nabo ngelinye ixesha umthengi wasondela umthengisi kwaye wayesakuya kwezifama zinkulu aze athenge amakhoboka kwaye wayeze kwethile enkulu ifama apho babe namakhoboka amaninzi kwaye wayefuna ukubona ayemangaphi ababe nawo kwaye ayekhona onke phaya esebenza kwaye ayemajekile babekude kwikhaya lawo ayesuka eAfrika babe bazise ngapha amabhulu ayewabazise ngapha aze abathengisa ukuba babe ngamakhoboka ke ngoko babemajekile babesazi abasayi kubuyela ekhaya kwakhona babeya kuhlala baze bafele elizweni kwaye babe nayo amatyeli amaninzi babeya kuphatha izabhokhwe baze babatywatyushe babelibango lomnikazi kwaye wayesenza kubo oko akufunayo kwaye bona nje ukuba ulibulele ulibulele kwaye ukuba yena nokuba yintoni wayeyenza nje oko bubukhoboka njengoisrayeli wayenjalo kwaye ezininzi zezizwe aziziswe bukhobokeni kwaye kwakufuneka ziwathathe loo makhoboka alusizi ayekhonza nje ayelila niyazi lonke ixesha kwaye emajekile kodwa baqaphela elinye lamakhoboka umfo omncinci wayenesifuba sakhe sityhalelwe ngaphandle intloko yakhe phezulu ngolwahlobo zange kufuneka atywatyushwe yena zange kufuneka axelelwe yena makakwenze ke laa mthengisi wathi ndifuna ukuthenga elaa khoboka wathi alithengiswa wathi ndingathanda ukulithenga wathi hayi alithengiswa wathi ingaba ngumphathi wamanye onke wathi hayi wathi alingumphathi likhoboka wathi kuhle mhlawumbi ulondla ngokwahlukileyo kunokuba usondla amanye onke wathi hayi onke atyela phaya ekhitshini lamakhoboka ngokudibeneyo wathi yintoni eyenza laa nkwenkwe yahluke kangakaya kunawo onke wathi nantsi into ndamangaliswa ithuba elide nam kodwa laa nkwenkwe umphambukeli osuka eAfrika kodwa eAfrika uyise yikumkani yohlanga kwaye noko ingumphambukeli ude ekhaya iziphatha njengonyana yekumkani iyakwazi oko ngaphaya kwelizwe okokuba uyise yikumkani yohlanga kwaye ngoku iyaziphatha ngokuba iyayazi ngunyana yekumkani owu mzalwane dade wena nam kweli hlabathi esiphila kulo masiziphathe njengoonyana neentombi zikathixo sinabaphambukeli apha kodwa isimilo sethu kufanele sibe ngokwemithetho kathixo kuba singoonyana neentombi zikathixo isimilo sethu kufanele siziphathe kwaye senze kwaye yonke into ngokwendlela imithetho athe uthixo wayibeka kwaye ulisikizi ukuba umfazi anxibe impahla yenzelwe indoda ayilunganga kwaye sisona ukuba yena achebe iinwele zakhe ibhayibhile itshilo njalo yinto engafanelekanga ukuba yena athandaze nokuthandaza uthi malunga naphi noku umntu othile wandilandela omkhulu oqaphelekayo umlungiseleli kungekudala wathi mzana uBrenham yiza ndifuna ukubeka izandla kuwe wathi uza kulonakalisa ulungiselelo lwakho ndathi intoni wathi ubangxolisa bona abantu ngolwahlobo ndathi ndixela wathi ndiyakukholelwa oko wathi ndingumpentekoste nam ndiyakholelwa ukuba abafazi abafanele babe neenwele ezimfutshane abafanele baziqabe kunye nezo zinto ngolwahlobo ngendlela abenza ngayo baqabe ubuso babo wathi abafanele bakwenze oko kodwa wathi uthixo ukubizele ukuba uthandazele abagulayo ndathi undibizele ukuba ndishumayele ivangeli ehe waze wathi ndiyakholelwa koko kodwa wathi ucinga oko ndathi ehe jonga oko unako zonke ezi nkqubo zinkulu omabonwa kuyo nayo yonke into ngenye andinanto kuphela nguthixo endifanele ndiphendule kuyo injalo loo nto ndathi andinanto kuphela nguthixo emandiphendule kuye wathi ndindindi uza kulonakalisa ulungiselelo lwakho ndathi naluphi ulungiselelo eliyakuthi ilizwi likathixo lilonakalise kufanele lonakaliswe injalo loo nto ngokuqinisekileyo yiyo ngqo. Wathi, kuhle uza kulonakalisa. Ndathi, ubani oza kuyixela ngoko. Yabona, umntu othile ufanele ayitsho, umntu othile ufanele amele oko kuyinyaniso. Ungakhathaliseki nokuba ivisa ubuhlungu. Kwaye zihlobo, njengamaKristu, njengabantu abakholelwa ukuba siye ezulwini, umoya oyingcwele ngokwawo uya kusifuzisela elizwini likaThixo. Wathi, uyakwazi ofanele ukwenze. Wathi, abantu baya kukholelwa ukuba ngumprofeti. Wathi, kufanele ufundisa aba bafazi, zifumane kanjani izipho zesiprofeti kunye nezinto njengeziya nezinkulu eziphakamileyo izinto endaweni yezinto ezincinci. Ndathi, ndiza kubafundisa njani i-algebra xa bengasayikwa ukufunda oo-a ebhece babo, xa bengasayikwa ukwenza into eqhelekileyo, yabona, into yendalo, uza kubaxela njani into ephakamileyo. Xa ungasayikwa ukuqala ukusuka kwi, ufuna ukufika kumphezulu weleri, phambi kokuba ufike kwesokuqala, seso sizathu usiwa, yabona. Qala emazantsi uze ukhwele ukunyuka njengoko uThixo ekukhokelela phezulu, yabona. Lungelelanisa ubomi bakho kwaye usoloko ulandela lonke isuntswana lelizwi athe uThixo walimisela yethu ukuba ulenze. Ngoku cinga indlela la uThixo ufanele siziphathe kakuhle, senze njengamaKristu. Isimilo sethu sifanele sibe njengesamaKristu nokuba singabaphambukeli apha. Eli asilokhaya lethu, hayi, sibekwe nje apha okomzuzwana. Kufuneka sihambe sonke ngabanye bethu ngobu busuku. Ngoku cinga ukuba uThixo inceba yakhe enze umama phambi kokuba usana luzalwe lurhalela izakhamzimba ezithile kwaye amazwi kamama ayathetha. Tata, ndindi, ndifuna ikantalopu okanye ivatana, ndifuna into ethile engenye, ingaphandle kwe. Kutheni uyakwenza yonke into anako ukufumana okuya, ukuba uyayazi ukuba ufuna umntwana wakhe azalwe egqibelele kangangokuba enako, yabona. Kwaye uyakwenza yonke into anako ukuyenza ukuyifumana. Kukangakanani ngaphezulu ukuba nakho yena ukuyifumana. Ungumdali. Ngoku cinga indlela anakho ngayo yena ukusilungisela umzimba ukuba siphile njengowakhe buqu, umzimba wozuku. Ukuba sifuna ukuphila, kukho into ethile kuthi ebizayo ukuphila, kwaye kukho into ethile kuthi ebiza ukwenza kwakuhle. Ngoko uThixo uya kubiza umntu othile eqongeni okanye epulpitini oya kushumayela uqobo lwenyaniso. Kutheni? Yabona, iya kubonisa ngoko ukuba ungumntwana wenene kaThixo. Uyaqalisa ukukhala, Thixo yisuse kum, daluse koku, susa ezi zinto kum. Kutheni? Iyafuneka ukwenzela ikhaya lakho lasezulwini oya kulo, apho aye kulilungisa. Kufuneka ube ngowenene umtshakazi lizwi kaKristu. Bendishumayela kubusuku bombalo obugqithileyo ngedini imihla esicama kushela, endishumayela kwekuphela kwendawo athe uThixo, kuphela kwebandla ayakuthi uThixo ahlangane khona nomntu kulo, kwaye oko kukwi, wathi indawo abeke igama lakhe. Wathi, andisayi kuhlangana nabo nakweyiphi enye indawo, kuphela indawo, isango endithe ndabeka igama lam kulo. Ngoku akahlangani nawe kwisango lamaWisile, isango lamaBaptist okanye isango lamaPentecost okanye neliphi lawo, kodwa ubeka igama lakhe kunyana wakhe. Wathi, ndize egameni likababa wam. Nawuphi umntu uyeza, kwaye nawuphi umntwana uza egameni likatata wakhe. Yena, ndiza egameni likaBrenham ukuba utata wam yayinguBrenham, kwaye uza egameni lakho ngokuba elo yayiligama likatata wakho. Kwaye uYesu unyana weza egameni likayise, kwaye wathi ubeka igama lakho kweli sango endibeka igama lam kulo, elo yayilidini. Kwaye uYesu Kristu kuphela kwendawo oyakuze ube nokufumana ubudlelwane nokunqula kuThixo. Uthi, kuhle, ndingowebandla oko akwenzi namnye umahluko, ufuneka ube kuKristu umlungiseleli wobuhlelo othile ngobunye ubusuku. Wathi kum, wathi, mnumzana uBrenham, jonga apha. UYesu wathi, nabani na okholwayo, iBhayibhile yathi, nabani na okholwayo ukuba uYesu Kristu ungunyana kaThixo uzelwe ngomoya kaThixo. Ndathi, ingaba ayitshongo na kananjalo iBhayibhile ukuthi akukho mntu unokubiza uYesu uKristu kuphela ngomoya oyingcwele. Yabona, akuna kuyenza iBhayibhile ixoxe. Ifanele irhintyelele kanye ngaphakathi. Ke kufuneka uzalwe kwakhona ngokwenene, umoya oyingcwele kuwe, oku kungqina kuwe, uyayazi ukuba yena unyana kaThixo. Kwaye emva koko, ukuba wena uyiyo, kwaye inxalenye, ukuba ungumntwana kaThixo elizwini likaThixo, ungaliphika njani ilizwi? Ungakwenza njani umoya oyingcwele ukuba ukholelwe imvumo nkolo yokuba kufuneka wenze into ethile njengale ngelixa iBhayibhile itsho into engenye? Kufuneka sijoyine ibandla size senze oku okanye senze oku, ya ngelixa iBhayibhile ikuxelela ngokucacileyo oma kukwenze, yabona. Kwaye emva koko xa ubona oku, ya uze utsibele ukunye kuko ukunye nayo kanye ngoko, qhubeka nje unyukela ngasentla kwaye ukhule nje njengayo intsobi isiya esibelekweni somfazi kunye neqanda. Kwaye ngoko xa elaa qanda lincinci liqalisa ukukhula lize liqalise ukuvelisa iintsobi, ayibeki nanye intsobi yomntu kunye nentsobi yenja kunye nentsobi yenkomo, ibeka zonke intsobi yomntu. Kwaye xa umntwana kaThixo xa leya yamiselwa kwangaphambili elo ligama elibi ukulisebenzisa kodwa nguThixo, nantsi iBhayibhile kaThixo, ulwazi lukaThixo lwangaphambili lungammisela kwangaphambili lwenze yonke into isebenzele kuzuko lwakhe. Xa la mbewu yamiselwa kwangaphambili leyo wawuza kuba yiyo, kwaye uThixo wakubisa, kwaye elaa khozi lincinci lwembewu khona phaya lava ilizwi likaThixo, iya kukwakhela kumphezulu ilizwi kumphezulu welinye kumphezulu welinye kumphezulu welinye, aliyi kuxubana yiphi imvumo nkolo. Qaphela, kula masango yonke imihla kufanele batya ikhosha entsha, kwaye akusayi kubakho gwele elifumanekayo phakathi kwabo ngazo iintsuku ezisixhenxe. Ingaba injalo? Izigaba zamabandla asixhenxe ngoko akukho gwele, akukho mvumo nkolo, akukho nto oyongeziweyo. Kufuneka ngenene ibe sisonke esingena gwele, kungafumaneki gwele phakathi kwenu konke konke, nje igwele ilizwi ngokwalo lilo kuphela. Kwaye elaa lizwi nguThixo, kwaye uThixo wenziwa inyama umntu kaYesu Kristu, nto leyo elisanga. Nalo isanga endihlangana nani kulo ukunqula xa nilandela imithetho kaThixo. Ngoko ke ukuba wena ngobusuku uyeza nje uthi ndinikela ubomi bam kuYesu Kristu, kwaye ungazange wamkela umoya oyingcwele, yiza kuwo. Kufuneka uyenze, kufuneka ukhulele kuye. Cela uThixo afumbe ilizwi kumphezulu welizwi ngolo wahlobo ude ube sisimo esigqibeleleyo sonyana kaThixo okanye intombi kaThixo. Ukuthabatha izinto zehlabathi, uYohane wokuqala uthi ukuba uyalithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi kungokuba uthando lukaThixo alukho kwakubakho kuwe. Ulukuhliwe, unothando lwehlabathi phaya, kwaye lukulukuhliwe umtyholi uyenziwe ukufumba izinto phaya nokubonisa, yabona. Akunako kuhle ngoko, akunako ukukhupha nelinye ilizwi likaThixo eBhayibhileni. Yintoni eyabangela isono sokuqala? Hayi nje kobucace gca ubuxoki, kodwa ngokuba uEva waqonda ngokuphosakeleyo umtyholi wayenza kuye ilizwi elinye. Ilizwi elinye lophula ityathana, kwaye lala ukuthabatha ilizwi elinye oko yayikukuqala kweBhayibhile. UYesu ufika embindini weBhayibhile wathi umntu akaye kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo, elo lilizwi lonke likaThixo. Uyakholelwa eso sisityhilelo sakhe, ilizwi lonke likaThixo? Ngoko kwisityhilelo 22 uYesu weza kuYohane kwisiqithi sasePatimo, kwaye uYesu naYesu lithumele ingelosi yam ukuba ingqine ezi zinto, yabona. Nabani na oya kususa nelinye ilizwi koku okanye ongeze igama libe linye kulo, yakususa indawo yakhe kwincwadi yobomi. Hayi nje ukuthi kulungile ndi yamkholelwa uYesu Kristu unyana kaThixo, konke oko kulungile, ngoko yongeza lonke elinye lalo kuyo uthi ndigwetyelwe, ndinikeza isandla sam kumlungiseleli, ndiyakholelwa kuYesu Kristu. Ngoko kufuneka uzalwe kwakhona, kufuneka uzaliswe ngumoya oyingcwele, yabona. Qhubekeka nje usongeze njengoko uqhubeka uhamba, uyakhulela kwisimo sonyana nentombi kaThixo. Bethu, uThixo unako ukusilungiselela kunye nokusinika okwakurhala ebomini bethu ukuba sifuna ukubona into ethile. Bangaphi apha abafuna ukungaphezulu kukaThixo? Kutheni? Ibonakalisa kukho okungaphezulu okwenzelwe nini, uyabona. Niyakurhalela, Entlungu ezincinci zozalo lwakho ziyeza. Yabona, udinga okungaphezulu uze sibe nokuvuya nokukhululeka nokugqibelela. Neka sibe njalo njengencinci ngencinci intsobi yobomi ekubeni esifubeni sikaThixo kanye nje kwaye intsobi yobomi isesifu esifubeni sikamama uThixo uyakhulisa kwaye eqhubekeka umtile ukuya kusilungiselela indawo indawo engunaphakade kunye naye hayi indawo apho kukho indlu yezifo ukufa so urhexeza nobunyukunyuku behlabathi apho ukuba ingqiqo yakho ikuku ya iyabonisa ayizange ihlangane noThixo yabona uxhamlekile unomfanekiso olahlekisayo engqondweni ujoyina nje icawe uze uthi kulungile njengowoku umama wam wayengowoku ya oko ungabe bekulungile kumhla kamama wakho kodwa siphila komnye umhla umyalezo kaWesley wawungasokuzi wayengenakho nje ukuthatha uLuther uLuther wakholelwa kugwetyelwa kodwa uWesley wayenongcwaliseko amaPentecoste eza ayengenakuthatha nje ugwetyelwa ungcwaliseko wona yayilixesha lokubuyiselwa kwezipho ngoku siyesuka koku ya yabona izigaba ezintathu zomdiliya zinyuka esokuqala umcwe omncinci uLuther inyuka usuka kuhlaziyo kulungile oko yayilidiza qwalasela indalo uThixo nendalo basebenza kwinkqubekeko ukuba uThixo kwindalo yabona okulandelayo kuza inqumo umungu isigaba samawisi emva koko kuza amaPentecoste obethu njengokugqibeleleyo yabona nje kanye ngokhozo lwengqolowa lukhangeleka njengengqolowa igqibeleleyo ukhozo lwengqolowa luvule akukho ngqolowa phaya konke koko likhasi isithwali sayo kodwa obabomi uyasebenza buhamba yabona bona emva phaya kwisigaba sikaLuther bamkela uLuther obabomi beza ngaso kodwa bemka bazabalihlelo into yokuqala oyaziyo yabalihlelo nje esiphelo salo kukutshiswa yabona idiza liyoma lisisithwali nje abanye babo basazama ukuhlala kwesaa sithwali sedisa sidala bengazi kwanto malunga noThixo afile bathi kulungile khangela siliqabe besinguLuther injalo loo nto kodwa kukhangela apho ikhoyo ngoku yabona besiyiwisile kwaye nkqu besingamapentecost kodwa kukhangela kwipentecost indlela ebanda kwaye neyome ngayo eba yiyo indlela wonke ubani esimka yabona yintoni ibisisithwali sembewu yanene yabona zonke ezinye ezi bezizithwali kodwa zaya ebuhlelweni ukuba uthi ndingumpentecost oko akuthethi into kuThixo kunokuba ubusithi ungumkatolika waseRoma okanye umyuda okanye nantoni onokuba yiyo kufuneka uzalwe obabomi buza ngesasithwali phaya sukuhlala edizeni sukuhlala kwimbewu qhubekela kanye kwindawo egqibeleleyo ngoku khumbula kwaye lonke uhlaziyo esibe nalo kuwo onke loo maLuther nanjalo njalo iminyaka emithathu bazenza umbutho injalo lonto yonke imvuselelo ezise umbutho kwiminyaka emithathu cinga kudala kangakanani lena iqhubeka amashumi amabini anento iminyaka kwaye kungekho mbutho utheni imbewu isiza ibumbeka phantsi kwekhasi ngolu hlobo ilele ngaphandle ngoku kufuneka ilale ebukhoneni bonyana ukuvuthelwa kukhozo oluzukileyo njengayo leya yayayo kuqala ibandla lenene elehlayo kuqala libuyela kanye ngqo emva phezulu ngedizi ukwenyuka elinye ibandla xa umatshini wokuvuna usiza kuchola lona ubomi obehlayo kuLuther ubomi obehlayo kwiWesile ubomi obehlayo kwiPentecost buya kuza kukhozo iya kuya ngqo kukhozo ize inyuke isenza umzimba ogqibeleleyo kaYesu Kristu njengelanga linyuka lakusasa akunakujonga kwindalo ngaphandle kokuba ingqine ngoThixo akudingi kwa iBhayibhile ukuze wazi ukuba kukho uThixo ilanga elincinci elizalwayo usana oluncinci olubuthathaka malunga nentsimbi yesixhenxe liyahamba liqalisa esikolweni ngeshumi okanye ngentsimbi yeshumi elinanye liyaphuma ngentsimbi yeshumi elinesibini lisemandleni alo ngentsimbi yesithathu emva kwemini liyaguga ngeyesixhenxe okanye eyesibhozo eyesithandathu ngeyesihlanu okanye eyesithandathu intsimbi emva kwemini liba namaqa agobileyo. Liyafa, ingaba eso sisiphelo salo? Hayi, liyavuka kwakhona kwintsasa elandelayo. Ubomi, ukufa, uncwatyo, uvuko. Khangela emagqabini ephuma emithini, liyenyuka, elilungileyo elihle iqala, lizise umthunzi, livelise isiqhamo salo. Okulandelayo, into yokuqala oyaziyo, ukwindla kuyafika, olipethe, ukufa, kuhle kanye, ezantsi, ngaphakathi, engcanjini, iye emhlabeni kwakhona. Ingaba eso sisiphelo salo, kwintlakohlaza elandelayo, liyabuya kanye, emva kwakhona, ukuza kungqina. Oh, obo, bubomi obuqhubekekayo. Kodwa, mzalwane dade, sinobomi obungunaphakade, sinobomi obungunaphakade, ngalona mkhulu owezayo, umkile. Unakho ukusilungiselela umzimba. Kwaye ezintlungu zikhulayo esizivayo njengani bafazi nisiva nohlwayekile ngoko nikwenzayo. Nina madoda enihlala kwizikolo zemfundiso kunye nanjalo njalo. Nonke nifuna ukuthi ndicengceleza le mvumo nkolo ndenza oku. Kodwa kukho into ethile kanye ezantsi kuwe. Xa ubona amehlo emfama evulwa isithulu siqona imfama zonke ezi zinto ezithenjisiweyo. Ubona ilizwi lishunyayelwa kumandla alo. Ubona umthengisi ngomzimba ephumile esitratweni esenziwa inenekazi. Ubona inxila liphuma phaya kwaye libe ngongcwele wenene kaThixo. Bethu, yabona, kukho ukuthile ubomi khona phaya kwaye uyaqalisa ukuva kuhle. Mhlawumbi andifanele ndenze ukuya kodwa yabona. Yintoni? Yinto umzimba wakho ngaphesheya oyidingayo. Yiza, kodwa uThixo unezakhamzimba kanye apha zalo lonke isuntswana lalamzimba. UYesu umkile ukuya kulungisa indawo esifubeni sikaThixo. Ewe mhlekazi, intsobi encinci, unyana kaThixo, unyana omncinci okanye intombi kaThixo. UYesu wacela into enye emthandazweni wakhe kubawo. Uyayazi intoni eyayiyiyo, into enye. Emva kwakho konke ukuzinikela kwakhe awathi wakwenza apha emhlabeni, ubomi awabuphilayo, indlela awayihambayo. Wacela into enye, ukuze apho ndikhoyo, baphela apho nabo. Wacelela ubudlelwane bethu, leyo, kuphela kwento awacela ubawo emthandazweni. Unxulumano lwakho lwaphakade. Ukuba ufuna ukufunda oku, uYohane ongcwele, ishumele nesixhenxe, umkolo wamashumi abini anesine. Ngoko, kukangakanani kufanele sinqwenele yena. Ukuba yena unqwenela, ngoku, phulaphula. Ukuba ngenene uzalwe ngomoya kaThixo, oko kuthetha yonke into kuwe, yabona. Asiyoncwadi ithile yemithetho, akuphili nangaminye imithetho nanjalo njalo. Uphila ngobabalo lukaThixo, umoya kaThixo. Ndasoloko ndikutsho oko, njengemishinari, bendisakuya ngaphesheya kwelwandle. Ungathini ukuba bendizisa umfazi wam, abantwana bam? Ngoku, jongani apha, bantwana. Phulaphula apha, Nkosikazi Branham. Ndingumyeni wakho, akusayi kuba nabanye abayeni ngeli xa ndimkile. Ukuba uyenzile, yakukuqobula xa ndibuyela ekhaya. Ha, yabona. Ndingqishe unyawo lwam. Bantwana, niyakuva oko ndikutshoyo. Ewe tata, ewe papa. Zekhe ndive okunye okungalulameli. Yabona, ngoku. Akungebi likhaya elo. Ngoku, ungathini xa esithi? Ngoku, ugqibile mhlekazi. Ngoku, ndifuna ukuxelela into ethile. Mnumzana uBranham, ndingumfazi wakho otshatwe ngokusemthethweni. Akusayi kuba nazihlobo zingamantombazana ngeli xa uhambileyo nawe. Ngoku, akungebi likhaya elo. Ngoku, elo iyakuba yinto ethile. Asikwenzi oko. Yamthanda kwaye uyandithanda. Xa esazi ukuba ndiyahamba, uyayazi andihambi de ibe inkosi indibizile ukuba ndihambe. Siyehla, siye emgangathweni, size sibize abantwana basinqonge, sithandaze. Dade, Thixo othandekayo, gcina iqabane wam omncinci, abantwana bam, bathi, Thixo, gcina utata, ngeli xa simkileyo, ngeli xa ngekhoyo, kwaye, ngoko xa sisiya ngaphaya. Ngoku, kungathini ukuba ndenze into engalunganga khona ngaphaya? Kungathini ukuba ndonile, ndenze into engalunganga, kwaye ndibuye, ndize, ndiye kulaa mfazi mncinci ulusizi wam, ndime phaya, ndize ndimjonge ebusweni, bushwabana, kunye neenwele zakhe, ziba ngwevu. Ndiye ndaya ndathi, sithandwa, ndifuna ukukuxelela into. Uyayazi ndiyakuthanda. Ukuqinisekileyo, Bill, ndiyayazi uyandithanda. Ndiyakukuxelela endikwenzileyo. Ndigoduse enye intombi, ndithi, ungaba uyakundixolela ngaloo nto. Ndiyakholwa uya kundixolela njalo ngenene. Kodwa ingaba ndiyakuyenza loo nto xa ndijonga emile phaya ndibona zona iinwele zibangwevu kwaye ndisazi ume phakathi kwam kunye nomphakathi kwaye ndiyazi ungonjani ukuba ngowenene umfazi abe enguye. Ingaba ndingayenza loo nto kungangcono ndife kunokuba ndimvise buhlungu yena. Ndiyakuyenza kwaye ukuba okuya uthando lwenyama umfazi wam kangakanani ukuba lukhulu uthando lwam lobuThixo kuThixo. Owu, andisayi kwenza nantoni ukumvisa yena ubuhlungu. Ngokuqinisekileyo hayi ndiyamthanda. Ndifuna ukwenza yonke into athe yena afune ndiyenze. Ndifuna ukunyamezela lonke ilizwi athe yena walithetha. Ungakhathaliseki nokuba ihlabathi lithini. Lona alisazukulikholelwa kakade. Ndifuna ukwazi oko akutshiloyo yena ukuba ndikwenze. Kwaye ukuba ndisilela into ethile ndifuna yena andinike. Kwaye ndiphilele yena sizigcine ngokusuka ehlabathini. Lo mdala umzimba womhlaba ufikelele kowayo mandinixelele. Lo mzimba womhlaba ocinga kakhulu ngawo kwaye ulinganisa iHollywood ukufutshane kakhulu kuyo. Ayizukuba phaya ixesha elide. Niyakhumbula nisivile isiprofeti yabona eyathi inkosi yandinika ingena ngaphantsi. Ewe mhlekazi, qaphela, iyakuba njalo. Qwalasela nje wena ngoku ayizange yandixelela nto ephosakeleyo. Noko ndiya kukuthatha okuya ndikuse nakubani ofuna ukutsho. Andazi kunini okanye kuphi kodwa liphelile. Umgwebo udinga phezu kwayo, akukho ntlangulo ngayo, igqithile. Yabona ngoku qwalasela oku, philela yena, masizigcine singaphandle ehlabathini. Khangela ngoku ujonga kumabonwa kude abanye benu bodade kwaye niyehla apho nize nifune nina bafazi basebatsha. Nibatsha ndiyakwazi oko kodwa ningamaKristu. Yabona nahlukile, anifuni kuba njengehlabathi. Niyalithanda ihlabathi, asinini nedwa nina batsha abanye benu badala. Yabona kuhle kwenziwa yintoni oko. Yabona nibukela umabono wakude, niyehla niye evenkileni nibone ezi zincinci zindala iimpahla abantu abafazi bazinxibe ezingenabuThixo. Ingaba niyayazi yintoni eza kwenzeka kulaa mhla womgwebo? Ungabe unesidima emyenini wakho njengoko unokuba nako, kodwa ngomhla womgwebo uza kufuneka uphendule ngokwenza ukrexezo. Wathi uYesu, nabani othi ajonge umfazi ukuze amkhanuke sele rhexezile kunye naye entliziyweni yakhe? Ngubani noma kabekwe ityala? Wena. Yabona uzivezile ezo zimfutshane nezilekisi. Abanye abafazi bathi kum kungekudala kakhulu bathi andinxibi ezimfutshane zan uBrenham. Ndiyabulela inkosi ngaloo nto, inxiba izilekisi. Ngathi oko kubi kakhulu, oko kubi kakhulu, injalo loo nto. Akunakho nokuthenga ilokho, kunzima umfazi. Bathi omnye umfazi wathi, kuhle uthethe inyaniso, akunakho, akunakuyithenga. Kodwa basathengisa amalaphu kwaye benoomatshini bokuthunga. Yabona ke akukho kuzithethelela konke konke. Yabona, yabona iyabonisa dade ndingumzalwane wakho kwaye ndisisixaka sikaKristu esifanele siphendule kwisihlalo somgwebo ngoko ndikutshiloyo apha ngobu busuku. Yabona uza kuma unetyala ngokrexezo ngokuba uthando lukaThixo luvuzele ngaphandle kwentliziyo yakho. Usaya ecaweni usengabe usadanisa emoyeni, usengabe usathetha ngelwimi kwaye ezo zinto zilungile kodwa asinguwo okwangoku. Hayi mhlekazi, khumbulani iBhayibhile yathi imihla yokugqibela uya kufika ooKristu bobuxoki, hayi ooYesu bobuxoki. Abayi kumanxa ngokuya kodwa ooKristu bobuxoki, abathanjiswa bobuxoki, bathanjisiwe ngokuqinisekileyo ngomoya, ngomoya oyingcwele kwaye basengabobuxoki. Yabona, yabona kukho ezimbini, kukho isithathu sabantu sakho. Umphandle ngumzimba unezimvo ezintlanu othi uqhagamshelane nekhaya lakho lasemhlabeni ngazo. Ingaphakathi ngumoya. Kukho izimvo ezintlanu phaya, uthando kunye nesazela kunye nanjalo njalo uyaqhagamshelana, kodwa ingaphakathi lokuya ngumphefumlo. Kumbulani, imvula iwela kumalungisa nakwabangemalungisa. Imvula ekwanye eyakwenza ingqolowa ikhule, yenza ikhakakhaka ikhule nayo, yabona? Yintoni? Kwingaphakathi lalambewu yimvelo, kwaye laa mvelo iyabonakalisa, ibonakalisa ubuqu bayo. Ingema entsimini enye kanye phaya kunye nokhula, ukhula nengqolowa zima zombini sivuya nje kangako. Intloko yayo iqubudile ilambela amanzi, xa imvula ifika ikhakakhaka lingakhwaza nje kakhulu njengengqolowa inako, kodwa ngeziqhamo zabo niyakubazi, yabona? MaKristu, ndingangaphindi ndinibone kwakhona, yabona? Kube iminyaka kusukela ndakhe ndaba lapha, ndingangaphindi ndinibone kwakhona. Lungelelana nelizwi likaThixo, khangela esipilini. Njengenkwenkwe encinci ngaxesha lithile yayingaphandle emaphandleni, zange yasibona isipili, yeza kwekamakazi wakhe indlu, yaqalisa ukunyuka ngamanyathelo, yabona isipili kwaye yabona inkwenkwe encinci esipilini. Yaqhubeka ihamba inyuka idongile kwaye ibiya kuwangazelisa, kwaye inkwenkwe encinci ibiya kuwangazelisa. Yaze yaqhubeka idongile, ayizange izibone yona esipilini. Ke xa yasondelayo ngokwaneleyo kuso, yaguquka yathi, "Kutheni, mama, lo wandim?" Ukhangele kanjani kwisipili sikaThixo? Ingaba sibonisa intombi okanye unyana kaThixo? Ingaba kukho into ethile leyo uyivile yona? Ingaba ikwenza uthiye indoda eyitshoyo? Okanye ingaba kukho into ethile etsalayo ethi, "Yayazi laa ndoda ilungile ngokuba okuya kusesibhalweni"? Ngoko ezo zizakhamzimba ezidingekayo ukwenzela lo mzimba owabekelwa ukuba phaya, indlu leyo lowa uza kuyidinga xa ufika phaya, yabona? Le ndlu ukuba sithwele eyomhlaba. Ngoku khumbula, sicinga kakhulu ngalo mzimba, sibeka impahla ezininzi kuwo, senza izinto ezininzi kuba ezingeyomfuneko, ukuguqula emva kokuguqula emva kokuguqula nazo zonke ezi zinto. Kwaye owu, ngumntu wonke nje, yeka nje umntu othile aqale into ethile, uqaba amanyathelo akho iDeps bomvu, uze ubukele uJones beqaba ezabo bomvu, uguquka ukusuka kwiChevrolet ukuya kwiFord, kwaye nje abanakumelana naloo nto. Lixesha nje lokufaniselana. Uvumela umfazi eze ecaweni enxibe uhlobo oluthile lomnqwazi. Bukela nje bonke abafazi bafumana okuya, ingakumbi umfazi kamalusi, yabona? Bukela nje oko kwenzekayo. Ngoku leyo yinyaniso, leyo yinyaniso yenene. Lixesha lokufaniselana, mzalwane, kufanele ibe lixesha lokufaniselana, kwaye zonke ezo zinto zingesizathu. Andikhathali nokuba idyasi yam ifaniselana nebhulukwe yam, kwaye ndinexesha elinzima. Umfazi wam okanye umolokazana wam, umntu othile, kufanele andixelele uhlobo luni lweqhina emandiyinxibe nalo. Andikhathali nokuba ziyafaniselana, nokuba kunjalo ndifuna amava am afaniselane nelizwi likaThixo. Nantso into, ukuba kulapho ndizimisele ukuhlala khona, hayi ezantsi ekoneni ngaphaya kunye noJonesis, kodwa ngaphaya eluzukweni apho uYesu akhoyo, umkile ukuya kusilungisela indawo. Ewe, sifuna okuya, ewe mhlekazi. Zigcine kukho konke oku, le indala indlu yasemhlabeni apho. Niyayazi intoni? Lo mzimba unjengedyasi endala othi uyinxibe, idyasi owakhe wayinxiba, kodwa ngoku unenye engcono kakhulu, akusayisebenzisi kwakhona. Yintoni oyenzayo? Uyixhoma kwindawo yokufihla impahla, kuba unenye engcono, unedyasi engcono, isemgangathweni kunaleyo ubuqhele ukuyinxiba ephelileyo. Intoni? Ilaa ngubo ulinga phakathi lokuyaphaya. Laa ngubo yenze kuphela ntoni? Ithwele umfanekiso wakho, yabona? Kodwa akusayidingi kwakhona ngoku, uyixhomile, ngumrhaji. Kwaye leyo yindlela lo mzimba mdala uyiyo. Wena uthwele umfanekiso wowezulu, noko asinguwe. Ukwingaphakathi lwalaa mzimba, wena umoya kaThixo ukwingaphakathi lwalaa mzimba. Yiloo nto eyenza ingaphandle lize ekuthobeleni, ngokuba ingaphakathi liyawutsala, yabona, liwuzisa emgceni kunye nelizwi likaThixo. Ingaphakathi lakho wena buqu, ubuqu bakho. Lo mzimba uyidyasi nje endala, kwaye ngamini ithile, yintoni oya kuyenza ngawo? kuba wena wawukwingubo kuphela okwexeshana. Oko kunjengengubo yomhlaba lo mzimba owenene wakho umzimba esenene esakho isiqu sikwingaphakathi sale dyasi indala oyibiza William Branham okanye Susie Jones okanye nabani enguye. Yabona ngenye imini iya kuxhonywa kwiholo lomhlaba lwenkumbulo ngawe. Uya kuyibeka ngaphaya engcwabeni kwaye umntu othile uya kubeka ilitye lengcwaba apha kulele umfundisi zibanibani okanye uJohn zibanibani okanye uzibanibani. Iya kulala phaya njengesikhumbuzo sakho, abantu bakubone nje koku kwaye into owawuyiyo uqobo lwakho lalingaphakathi kokuya kodwa idyasi endala ngokwayo nje ithwala umfanekiso woko kwezulu. Oh bantu, ingaba uwenzile amalungiselelo wokuguqula idyasi? Ingaba uwenzile amalungiselelo ezulu? Khumbula, kufanele ube namalungiselelo. Akuna kungena ngaphandleni kwawo. Ndithetha nani kwilwimi lwale mihla ngoku enilaziyo ukuba niya ehotele nithi kuhle ndine ingaba unamalungiselelo? Kuhle, ndiyaxolisa, yonke into igcwalisiwe uphandle engqeleni ukuba usilele ukwenza amalungiselelo. Kwaye ukuba ufika esiphelweni sohambo lobomi bakho ngaphandle kwamalungiselelo, akusayi kubakho namnye phaya wokuhlangabeza. Kuya kufuneka ungene kubumnyama banaphakade, apho kuya kubakho ukukhala nokuntywizisa nesidwili nokutshixiza kwamazinyo. Ufanele akuna kungena esixekweni wena ukuba akunamalungiselelo. Kufuneka ube nawo ukuze ungene esixekweni apho uYesu aye kukulungiselela indawo. Khumbula, kufuneka ube namalungiselelo kunye nengubo yosindiso kuwe. Akunako kuMateyu inesibhalo apha, iqwalasela isibhalo uMateyu amashumi amabini ananye ukuya kwishumi elinesine. Andinaxesha lokuyifunda ukuba kuba semva kwexesha kakhulu, ndithethe ithuba elide kuni. Kodwa khumbulani, ikumkani yathumela yaze yenza isidlo sangokuhlwa, yabulala zonke iinkabi zayo yaza yalungisa ezityetyisiweyo nayo yonke into, yalungisa isidlo esikhulu sangokuhlwa yaze yathumela yaze yacela abaninzi ukuba beze. Omnye wathi, kuhle, uyazi kakade ndingoku kwaye ndinoku, ufanele ndihambe nefama yam. Kwaye omnye wenza izinto ezininzi, waze wathumela kwakhona waze babaphatha ngenkohlakalo. Waze kugqibeleni eso yayisisizukulwana sobuJuda uYesu wayethetha kuso, babe nenye into yokwenza. Emva koko ekugqibeleni wathumela waze wathi, yiya nje ungabanyanzele nje, yiya ezitratweni nasezintlanganweni zendlela nayo yonke indawo uze ubanyanzele bona ukuba beze. Kwaye emva koko egqibile ukuba indlu yakhe yayi isidlo sakhe sangokuhlwa somsitho womtshato asiza kubwekwa, kwakuza kubakho iindwendwe phaya. Waza emva koko wafumana indoda phaya engenangubo zamsitho, yayifuna ukubambelela kwidyasi endala. Kwaye khangela wakutshoyo, sihlobo, emveni kokuba ndikumemele kwisidlo sam sangokuhlwa somsitho womtshato ndaze ndakumema ndakunika isimemo sokuza. Kwaye ukuba wakhe wasempuma, ndawo endashumayela khona phaya amaxesha amaninzi, esasidlo sangokuhlwa somtshato sisenzwa nje kanye ngendlela eyayiyo, umyeni okokuba konke uneendwendwe ezininzi aza kuba nazo. Mhlawumbi imzalwana Kop, mhlawumbi ubukele phaya eIndia, yabona baneendwendwe ezininzi aza kuzicela. Yithi uza kucela iindwendwe ezingamashumi amathathu. Ngoku umyeni kufuneka anikezele ngeengubo, kufuneka anikezele ngazo. Ngoko ke kukho indoda emanga semnyango kwaye wena uyeza kunye nesimemo sakho, yona ihlole isimemo sakho ize ikufake engubeni isambalo. Kuba abanye babo bazizityebi kwaye abanye babo ngamahlwempu kwaye abanye babo bohlukile, kodwa bonke bakhangeleka ngokufanayo xa befumana bafake ezo zambato. Bonke bakhangeleka ngokufanayo kwaye nonke nifanele nifane. Anizukuba uthi ndingumwisile ngapha, ndingumrhabe ngapha. Oh hayi, akuzungena indawo yokuqala, yabona. Ufuneka ungene ngesango, wathi uYesu, ndim isango lokuya kubuhlanti bezimvu. NdingumPentekoste, ndikoku, ndikokuya oko akuthethi nanye into. Ungena ngelaa sango, kwaye ukuba ungena ngelaa sango ufumana isambatho. Kwaye le ndoda xa yathi, ungene njani apha sihlobo, yabona, ibonisa ukuba yeza ngenye indlela kwaye yangena ngefestile, yangena ngendlela yangasemva, kodwa hayi ngomnyango, hayi ngesango, indlela uYesu aze ngayo ukuzenza idini, unikezele konke okwakho kuThixo, kwaye uye eCalvary uze ubethelelwe kunye naye, kwaye uvuke kwakhona uze unxibe isambatho sakhe sokuzenza idini nokufa kwizinto zehlabathi. Ukuba uyalithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi, uthando likaThixo alikho kwa ukubakho kuwe. Yabona, ukuba usenothando lwehlabathi, ufuna ukwenza njengehlabathi kwaye wenze njengehlabathi, uzama uya noma usebandleni kodwa ikhakakhaka endaweni kunye nengqoloko, ikhwaza kunye nazo zonke, ivuya kunye nazo zonke, zonke iintsikelelo zikamoya ziphezu kwakho. Uthi, kuhle, ndiprofetile, ke naye uKhayafa wenza, ke naye uBhalam wenza, oko akunanto. Ndifumene ubhaptizo, umoya oyingcwele, oko futhi akunanto yakwenza nayo, oko nje kuphela sisipho sakho somzuzwana, isipho senene, umphefumlo wakho khona phaya, yabona, owazalwa nguThixo, kwaye oko ulawulela yonke into kwilizwi likaThixo kunye nentando kaThixo, kwaye phaya uyakhula, yabona, emva koko uba ngumnyana nentombi kaThixo, ungumntwana kaThixo, kwaye ezi zinto njengoko unyukela njengomama ngoku usemathunjini omhlaba uzama ukuphuma, ungunyana kaThixo uphuma, kwaye ubona ilizwi lisithi, ndifanele ndikwenze oku, ndifanele ndizalwe kwakhona. Kuhle, ndingowebandla, oko akuthethi nanye into, yabona, ndingumwisile, umama oko ulungile kumama wakho. Kuhle, bethu, ndingumpentekosta, ndingowomoya, oko ukuba akulungelelani kunye nelalizwi, kukho into engalunganga, yabona, ngoko, yabona, utata wakho wenene asingoThixo, yabona, ngokuba oku yakwenene kuqala emphefumlweni wakho wangaphambi kokubakho umoya, umphefumlo wakho wawukho, laa mphefumlo awusuki kuThixo, ngoko wawungeyontsobe kaThixo ukuqala, ukhohlisiwe, ukwindawo yokhula kwaye uthwala imbali yehlabathi yokhula iphuma, usenza njengehlabathi, uthanda ihlabathi ngokuba uthando lukaThixo alukho kuwe, kwaye ngoku kuyakubakho abathanjiswa bobuxoki kwimihla yokugqibela, hayi oyesu bobuxoki, abayi kumelana noko kodwa bobuxoki thanjisiwe, bathanjisiwe ewe mhlakazo kodwa bangabachasi Kristu, bathanjisiwe ngomoya ukwenza imiqondiso nezimanga awathi uKristu wazenza kodwa abayi kulungelelana nelizwi lakhe, yabona. Baninzi abaya kuza kum ngaloo mini bathi, Nkosi, asithanga saprofeta na kwaye sakhupha iidimoni egameni lakho? Athi, mkani kum nina abasebenzi bobugwenxa, andizange ndanazi. Ndandingumpentekoste, Nkosi, uzuko kuThixo, ndakhwaza ndathetha ngelwimi kwaye ndabeka izandla kwabagulayo ndaze ndabaphilisa, ndakhupha iidimoni. Mkani kum nina abasebenzi bobugwenxa, andizange ndanazi. Uyabona endikuthethayo? Oh bantwanana abancinci, ingaba niyasiva ngokuvakalelwa isidingo sesasiyakha imzimba ngobu busuku? Laa nto ithile, kukho umzimba ulinde ngaphesheya, kukho umzimba olinde ukwamkelwa. Bantu, sanukulukuhlwa, sanukulukuhlwa, umtyholi ngumlukuhli, kwane nengubo yomtshato kufuneka niyinxibe yona, ifanele. Ngoku sikwixesha langokuhlwa, umzimba womhlaba ulungele ngoku ukubhangiswa, kwaye silungiselela ukungena ezulwini, kwaye ngoku siyeva ngokuvakalelwa ubizo olungaqhelekanga lukaThixo ukuya kule Eden inkulu, kwaye ngaphambi kokuba sinokuzalwa apha, imizinjana yethu emincinci ikhalela into ethile emele ukunikezelwa, okanye siyakuba ngabantwana abaxhwalekileyo apha ukuba ibinganikezwanga. UThixo akanankxwaleko phezulu phaya, bona wonke ngamnye ulungelelana ngokugqibeleleyo, umtshakazi njengomyeni kanye ngokugqibeleleyo wayenjalo, ilizwi libonakalisiwe kwixesha lalo. Thixo, yipha ngobu busuku abantwana ngamnye nonke benu, kukho izulu lokuya kulo, kukho isoko sokuba uhlalele kude kuso. Ngoku abaninzi benu bayayazi ukuba iNkosi indinike imibono amawaka ayo, into enkulu kakhulu, ndandiqhele ukukoyika ukufa malunga nesithathu seminyaka eyagqithayo. Uyawabona amadoda angoosomashishini angamaKristu ngaphaya komkhusane wexesha, ndiyaqonda ndingangaphili ndigqithe kobu busuku, ndingangaphindi ndinibone kwakhona ebomini bam apha, kodwa lena inyaniswa, andazi nokuba ndiya kukubiza oku mbono okanye ibe iyintoni. Ngenye intsasa kungekudala ndandisandula kuvuka ndandibuya emihlanganweni waye umfazi wam elele phaya elele ndasithandwa uhleli wayesalele yayazi kufanele sivuke usabantwana esikolweni ndaza ndabeka izandla zam ngasemva ngolu hlobo ndaze ndathi kuhle yathi Billy Branham uyayazi ugqithile kumashumi amahlanu wena ukuba uza kwenzela into inkosi ungcono ukhawulezise kuba akuzuba naxesha lininzi ngaphezulu ndacinga bethu ndiyathemba ukuba ndingaphila ndibone ukufika kwenkosi uyesu ndasoloko ndinayo engqondweni yam ukuba xa sisifa ndiyakubona njengomzalwane apha bendiya kuthi ehe washumayela enkonzweni yam ngobunye ubusuku ezantsi emhlabeni zalwane uBranham kodwa ngumoya yena bendingenako ukuqhawula isandla sakhe ukuba isandla sakhe siphaya engcwabeni sibolile yabona nesam ngokunjalo ndandiqhele ukucinga ngolu hlobo kodwa ngalantsasa xa ndeva ngokuvakalela into isiza phezu kwam ndaze ndacinga ngokwesiqhelo njengombono ufika kwaye ndajonga ndacinga bethu yintoni le kwaye ndajonga ezinkulu iinduli eziluhlaza kwaye abafazi abasebatsha babevela ndaweni zonke amashumi amawaka kunye namakhulu amawaka kwaye bonke babesiza iinwele ezinde zijinga emqolo benxibe izambatho ezimhlophe behamba ngeenyawo bekhwaza bengxola umzalwana wethu ndacinga ngoku oku akuqhelekanga ndajika ngasemva ndaze ndajonga kwaye phaya ndalala khona kwaye kwakukho umfazi wam elele phaya ebhedini ndaze ndathi ngoku ndiyazi ntoni ndifile ndathi okuya kokwenzekileyo ndifile ndaze ndathi ndingabe ndibe nokuhlaselwa intliziyo okanye into ethile ndiye ndafa nako ulele umzimba wam ndandilele nje phaya kunye nezandla zam ngasemva ngolu hlobo nje ndomile ndacinga oko akungomashumi mabini eenyawo ukusuka kum kwaye nako ndiphaya ndijongile ndacinga oko nankuya umfazi wam phaya nantsiya yonke into nantso ihempe yam ixhonywe phaya kwipali yebhedi phaya ndaze ndacinga nako ndilapha ndabhekabheka kwakhona kwaye aba bafazi babesiza bonke kwaye babe ndajonga kusiza ngale ndlela kwaye phaya kwakusiza abazalwana bam oh babenyanisekile bonke kubo bekhangeleka bengamadoda amatsha babekhwazi umzalwane wethu othandekayo owu andizange ndiyazi emandiyicinge ndacinga oku akuqhelekanga ndajonga ngasemva kwaye ndandingeyondoda indala ndandiyimtsha ndacinga oku yinto engaqhelekanga ndacinga ndingaba lona ngumbono ndaluma umnwe wam ndaze ndacinga hayi asilo hlobo lombono endibe nayo emva koko phaya into ethile yaqalisa ukuthetha kum phezulu apho yaze yathi ungenile kunye nabantu bakho ndacinga kunye nabantu bam ingaba bonke aba ngooBranham wathi ngabaguqulwa bakho kuKristu kunye naba bafazi uyazi bendisoloko ndibalelwa kwinto yokuba baya kundibiza mthiyi bafazi kodwa andinjalo yabona kakade ndiyakholwa andikuthandi okungekho similweni ukungahlonipheki ndiyabathanda abenene abanyanisekileyo oodade kuKristu ukuba la ndlela kulungile ndibe namanxeba ngelixa bendingumntwana ndazi izinto ezenzekileyo ezithenga hlobo luthile zandijika ngalaa ndlela kodwa konke yayinguthixo esenza endibumba ukwenzela le yure yabona ndiyacinga owenene onyanisekileyo udade akukho nto ilunge ngakumbi ukuba uthixo anganika indoda nayiphi into engcono kunosindiso biya kuyinika umfazi yabona kwaye ke ngoko ukuba anganikeza nayiphi into engcono ubengayenza kwaye ngoko ukubona abanye babo bejika kwaye bengenzi kwa njengabafazi bengathembekanga kwizibhambathiso zemitshato yabo kwaye abayeni babo into ekwanye khumbulani nibophelelekile oko nisaphila omnye komnye athe uthixo wakumanya emhlabeni umanyiwe nasezulwini ngokunjalo yabona kwaye ke ngoko ndikubonile oko kwaye aba bafazi babaleka benyuka kwaye belahla iingalo zabo ukundibhijela kwaye bendigona kwaye bendibiza mzalwana ngoku babengabafazi kodwa akunakubakho sono tu kulanda yabona babengabafazi kodwa yabona yintoni eyenza thina ngoku umfazi kunye nedlala idlala lobufazi kunye nendoda kunye nedlala lobudoda lelokukhulisa abantwana ayisayi kubakho phaya bonke bayakuba lidlala elinye kodwa bayakube bekwisimo umfanekiso womhlaba abathe bawuthwala apha uyakuba phaya kodwa akusayi kubakho sono tu nonke niyakuba into enye akusayi kubakho bantwana bakhuliswayo kwakhona phaya yabona injalo loo nto iyakuba yonke ngala ndlela kwaye ke ndajonga kwaye aba bafazi kwaye bandifunqula aba bazalwane bandibeka phezulu endaweni ndathi kutheni nikwenza oku wathi emhlabeni ubuyinkokeli baze bathi baza bathi aba angabantu kwaye kwakukho umfazi othile phaya enyuka esiza wathi umzalwane wethu othandekayo omhle kakhulu umfazi xa wegqithayo eli lizwi lema lathi akumkhumbuli yena ngathi hayi lathi wamkhokelela kukristu xa wayegqithe amashumi asithoba yabona akuboni kutheni esithi mzalwane othandekayo ngathi kuhle wena uya lathi hayi silinde apha ngathi kuhle ukuba ndigqithele ngaphaya ndifuna ukubona uyesu lathi akunakumbona ngoku esi sibhalo lathi imiphefumlo ephantsi kwesibingelelo yena uphezulwana kancinci ngenye imini uya kubuya siya kubuyela emhlabeni asityi okanye asiseli apha ndathi uthetha ukuba ndandisoyika oku kutheni oku akukho gama lokuyithetha zihlobo yingqibelelo akunakuyichukumisa ukubalusela akukho sigama sasingesi endisaziyo akukho gama konke konke elinokuchaza into ekuyiyo ingaphaya kwento yonke endiyaziyo nanko wayephaya kwakungekho kugula kungekho ntsizi ubungenakho ukufa ubungenakho ukona yayigqibelele nje igqibelele nje zihlobo musani musani ukuyiphosa kumbulani kwaye xa ndandiseyinkwenkwana encinci ndabona umbono wesihoko ndiseyinkwenkwana encinci kwaye uyazi indlela amanenekazi namhlanje okanye abafazi inenekazi alisayi kwenza into enjeya baqabe amehlo abo njengengcuka okanye into ethile enjengaleyo laa nto iluhlaza phantsi kwamehlo abo ndikubonile okuya ndandizika njengenkwenkwana encinci ndandidutyulwa kwaye ndandilele ndisifa esibhedlele kwaye ndasoloko ndisazi kwakukho uThixo ndikhumbula umthandazo wokuqala endakhe ndazama ukuwuthandaza kuphela kwento ndandinokuyitsho andizange ndakuchaza oku ngaphambili ndiziva nje ndiya kuyichaza kanye ngoku ndandidutyulwe ndilele phaya ndisifa entle kwaye kuphela kwesicelo endandinokuba naso kuThixo ngathi uyazi Nkosi andizange ndakrexeza yabona njengencinci inkwenkwe encinci malunga neshumi elinesihlanu leminyaka ubudala ndazama ukuphila kakuhle kwaye ndathi ndiphile ecocekileyo kwaye kuko konke endandinokukutsho oko kuphela kwenzuzo endandinokuyisa kuye kwaye ngoko ndilele phaya ngoko xa ugqirha egqibile ukumka kum kwaye ndaziva ndizikele ebumnyameni banaphakade kwaye kukhangeleka ndakhwaza utata ootata ndincede wakungekho tata phaya mama ndincede wakungekho mama phaya thixo ndincede kwakungekho thixo phaya kwakungenasiphelo nje kukubi kakhulu ow inarhumane ukuvutha isihoko esivuthayo iyakuba kokuhle ukuba phezulu ecaleni kokuya kwaye ukuwa phaya ndacinga ow bethu ukuqhubeka nokuqhubeka ngolu hlobo ndafika endaweni ukuqhuma nobumnyama nokugula kwaye ow okunjeya ukuziva yayikukufa kum kwaye ndandinakho ukubabona abaya bafazi benyuka besiza kum kunye nolwahlobo lokuqatywa kwamehlo ngolwahlobo ngoku khumbulani yayingamashumi amane anesihlanu eminyaka agqithileyo malunga namashumi amane eminyaka agqithileyo kakade ukuya babesiya ndathi ingaba kufanele ndibe phaya naphakade naphakade ndathi ow thixo ukuba ungandikhupha apha andisayi kuba nazintloni ngalo kwakhona andisayi kuba nazintloni thixo nceda undiphe ithuba yinto yokuqala oyaziyo Ndaziva ndibuyela emva kwaye ugqirha wayothukile kuba intliziyo yam yayibetha kuphela amaxesha alishumi elinesixhenxe ukuya emzuzwini. Ndandigqibile ukopha igazi lam nayo yonke into ndandilele egazini lam kwaye ndamangala. Ngenye imini kuya kwenzeka. Malunga neminyaka emibini eyagqithayo xa ndafudukela eTucson, ndandikunye nomfazi wam ezantsi eJC Penney's. Ndandihleli phaya ngolwa hlobo kunye nentloko yam ezantsi ndilindile. Bakade niyazi indlela amanenekazi bathenga ixesha elide kwaye ndandihleli phaya intloko yam ezantsi ngolu hlobo kwaye amanyathelo ahambayo escalators ayenyuka kwaye nako kunyuka abathile babafazi kunye nako ukuchetywa kweenwele iintloko ibe ngathi yezele amanzi. Niyazi njengoko besenza ngolwa hlobo benyuka benawo amehlo aqatyiweyo kujongeka ngolwa hlobo kwaye babethetha iSpanish kwaye okuya kokuya wona wonke umbono wenzeka kwakhona. Nako wawulapha bo mzalwana dade, mandikuxelele into ethile ingakhangeleka hlekekayo ngoku kodwa khawuke ufike phaya. Yinto ebalulekileyo, ungaze uhambe ngalaa ndlela. Mna njengendoda endala umlungiseleli ndashumayela ihlabathi lonke ndafumana izigidi zezihlobo kodwa ndiyayazi ndifanele ndime kunye nani ngaphaya. Sukani kwizinto zehlabathi kwaye ukuba kukho into ethile kuni yokuba nisafuna ukwenza ngendlela enenza ngayo ukuba ninazo izinto zehlabathi kuni, kumbulani andingabo abakaThixo, ulilungu nje lecawa lide elwabizo laa nzulu ebiza kwinzulu. Yabona, njenga phambili kwakukho iphiko lokudada kumqolo wentlanzi kwafuneka kubekho amanzi ukwenzela yona idade kuwo kuqala okanye yayingasokuze ibe naphiko lakudada. Ngaphambili kwakukho umthi wokukhula emhlabeni kwafuneka kubekho umhlaba okanye kwakungasayi kubakho mthi wokukhula kuwo, kwakungayi kubakho sizathu somthi kwaye wenziwe ubekho nawo. Ngaphambi kokubakho kwendalo kufuneka kubekho umdali. Banoyolo abalambela banxanelwe ubulungisa. Yabona, kukho into ethile kuthi uphakamise isandla sakho ethubeni eligqithileyo ndifuna ngakumbi ngoThixo. Yabona, kukho into enesidingo kwaye ukuba uyalithanda ihlabathi uhamba ngalaa ndlela, izinto zehlabathi, uhambo lwehlabathi uya kuluhamba kwaye kwisiwo uya kuba kuso. Yabona, umani ningoonyana neentombi zokumkani ukumkani, yibani ngamanenekazi namanene, hambani njengamaKristu, yilani njengamaKristu, yenzani njengamaKristu. Kumbulani, yakuhlangana nani kwisihlalo somgwebo kunye nale ntetho. Yabona, khangela kwiiglasi zakho zokujonga ngobu busuku uze ubone yeyiphi indlela endihamba kuyo. Ingaba uYesu undilungisela indawo, umzimba, laa mzimba ugqibelele, laa mzimba uhamba ngocwangco ngunyana okanye intombi phambi koThixo kwaye ndizintlungu zokuzala apha ukuba ndizalelwe kulaa mzimba phaya. Ukuba ndisalithanda ihlabathi indibonisa ukuba andinguye, andinamzimba phaya, ndililungu nje lecawe. Ndandingeyontsobi kaThixo, andiyo, akangoba wam. Wathi ukuba akunakumelana nengqeqesho yile nto uyifumanayo ngoku, ngoko ke ungumqakwe kwaye hayi abantwana bakaThixo. Ingaba ayinjalo loo nto? Ingaba iBhayibhile itsho njalo ukuba akunakumelana nengqeqesho kaThixo xa ubona isibhalo sikulungelelanisa uze uthi, oh, andifuni kuva laa nto, ndingumKristu, ndenza kulungile. Qhubeka. Yabona, ubungqini obuqinisekisiweyo bokuba akunguye umntwana kaThixo kodwa umntwana wenene kaThixo ulambela anxanele. Kutheni? Ukuba kukho into ethile entliziyweni yakho ekuxelelayo uyayifuna kwaye iyafuneka phaya ibonisa. Kukho into ethile engongozayo ezama ukukutsalela phaya. Kukho umzimba phaya, lowo lona ungumfuziselo wawo apha. Uwusebenzisela ntoni lona ukuzukisa umtyholi nehlabathi neefashoni nezinto? Ingaba ujonge ngasezulwini? Kukho into ethile phezulu phaya. Uzukisa uThixo ngobomi bakho? Endlwini kabawo zininzi iindawo zokuhlala. Ukuba bekungenjalo ngendanixelelayo kwaye ndiya kumka ndiye kunilungiselela indawo. Ndiya kubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani. Izinto eziya kubakho, ezi zinto ezikhoyo ngoku, ziyathembisa kuphela. Zibiza izinto eziya kubakho. Masithandazeni. Cingani ngokukhathala kakhulu. Ingaba niyakuyenza sihlobo ezithandekayo ezingamaKristu. Cingani ngokukhathala ngenene nje umzuzu. Masithi cwa ngenene nje umzuzu. Vumela umoya oyingcwele athethe. Ngoku iNkosi uYesu indithumele kuni bantu bamaPentekoste kudala. Nantsi enye yamakhwenkwe enu ethe yenyuka yeza ukuba ngumalusi yathi iphuma kulungiselela. Iyibonile iNkosi uYesu ivula amehlo emfama isenza yathi iintloko ezizele ngamanzi ziswama. Ndisenazo iinkonzo zempiliso kodwa ndiqondile ukuba ndithandazele abantu abaninzi ababegula kakhulu baphilise. Inkosi yaphendula imithandazo yaze yaphilisa abagulayo. Kodwa niyazi abanye babo bantu baphiliswa sele bafayo kwaye akukhathaliseki ugula kangakanani. Ukuba uphilisiwe uza kufa kakade. Kodwa laa mphefumlo mzalwane wam othandekayo, laa mphefumlo dade wethu othandekayo, akungecingi malunga nawo ngoku. Oko ngunaphakade. Ukuba olwathando lukaThixo alukho phaya, akukho nto itsalayo. Akunakucela uThixo, "Oh Thixo, ndiqalise ekuqaleni kakutsha ngobu busuku. Ndiyakuthanda Nkosi, ndifuna ukukuthanda kwaye into ethile entliziyweni yam indixela ukuba mandihlale kufutshane nawe. Ndifuna ukuza kanye ngoku Nkosi, ndize ndikwenze oko. Ukuba loo mntu okanye abo bantu bakwesi sakhiwo okanye ngaphandle kwesi sakhiwo, ndicela wena njengesicaka sikaKristu egameni likaYesu Kristu, ungakhe nje ngentloko yakho iqutyudiwe uphakamisele isandla sakho kuThixo utsho kangaka, "Thixo, sondeze kufutshane, kufutshane Thixo othandekayo, ndifuna ukungqamana nayo yonke into onayo wena elizwini lakho. Phakamisa izandla zakho ngoku, nyaniseka nje ngenene, cinga nje ngoku bathi, "Oh, ndikwenzile oku, ndikhwazile umoya, ndithethe ngeelwimi, kodwa jonga, kukho into ethile esilelayo ebomini bam. Ndijonga esipilini selizwi likaThixo, ndiyazi kukho into ethile, ndiya ebandleni, kodwa andikuko oko ndifanele ndibe kuko. Yabona, oko kubonisa oko into ethile. Ngoku ukuba ungajonga kwisiqu sakho uze ubone ukuba akungqamenanga nelizwi likaThixo kwaye akukho nto phaya eya kukubangela uphakamise isandla sakho, ngoko uyazi kukho into engalunganga unayo. Kukho umama wayeqhele ukuthi akunakufumana igazi kwithenipu ngokuba akukho gazi kuyo. Yabona, cinga ngayo ngokwenene kakhulu. Eli lingaba lithuba lakho lokugqibela. Amashumi amathathu, amashumi amane ezandla beziphakamile. Eli qela lincinci apha nkqu nakoonyawontle. Yibani ngabahloniphileyo ngenene nje umzuzwana. Ngoku cinga ngokuthe ngqo ngenene. Thixo othandekayo, ndingabulawa ngobu busuku kwingozi, ndingafa kuhlaselo lwentliziyo. Ngenye yezintsasa ndingabiza ugqirha kwaye eze kwaye ukubetha kwentliziyo yam kubetha emkhoneni wam, ndimkile inyanzela isidlele sam emqamelelweni, ndibize, "Oh Thixo, oh Thixo, oh Thixo." Yabona, laa ntliziyo yenza ukubetha kwaye kugqibela uza kwela sango likhulu. Akusayi kuphuma ude ube uzelwe kwakhona ngomoya kaThixo. Akusayi kuphuma ude kube kukho into ethile kuwe emveni kokuba uzalwe ngomoya kaThixo. Ulambele kwaye unxanelwe ukuqhubeka noThixo. Ifanele ibe njalo. Yabona, ungumntwana emhlabeni kumathumbu omhlaba usalindele ukuzalelwa ebukumkanini bukaThixo apho aye kulungiselela omnye umzimba. Lowo ngumzimba ogqibeleleyo. Ngoku inga nzulu ngenene kwaye masithandazeni ngokudibeneyo. Thixo othandekayo, njengoko ndisazi ukuba oku kungeniswe phepheni encwadini, ingxelo enkulu, sigqadazelele kwinzululwazi Nkosi ngokwaneleyo ukuba isivuse ukwenzela okuyinene ukwazi ukuba yonke intshukumo esiyenzayo ijikeleza lonke ihlabathi ngaxesha linye siyenza. Sikufumana oko ngomabonwakude. Siyaqonda bawo ukuba la mabonwakude akenzi mfanekiso, uhambisa nje kuphela ukungcangcazela kuye kumbhobho owenza umfanekiso. Nkqu nombala wempahla esizinxibileyo ubonakaliswa kumaza omoya okwakungcangcazela kwihlabathi lonke. Ngoko banjani oodade bethu kunye nezo mpahla bazinxibile besenza ngolwahlobo kwaye bengalambelanga nokulambela ubuso obuqatyiweyo, iinwele ezichetyiweyo, abalungiseleli abaya kuya kwisikolo senkolo, esinye isikolo sakwalizwi, baye bathathe izinto zelizwi lomntu ezenza ngezithethe zabo, zenze imithetho kaThixo ingabi namandla ebantwini ngezithethe zabo, besithi kufanele babe ngabecawa kwaye kokuya konke. Owu Thixo, ingaba bayaqonda ukuba lonke ilizwi esilithethileyo kungqinisisiwe ngokobunzulu lwazi likushicilelo kwaye liqalisa xa siqalisa ukuphila kulo mhlaba, liphela xa sifayo kwaye lifakwe kwi-albhamu kaThixo ukuze lidlalwe emva kwakhona emgwebeni. Siza kusinda njani kuwo umgwebo kaThixo ukuba into yenziwe yacaca kangako phambi kwethu kwaye noko siyayala yona? Oh Thixo othandekayo, la mazwi akaze afe, ayaqhubeka eqhubeka, ushicilelo liyakudlalwa kumhla womgwebo. Uzibonile ezo zandla eziye zabheka phezulu bawo, iyakuba phaya kanye ngomhla womgwebo, kananjalo oko iintliziyo zabo bezikucinga uyakuba phaya kumhla womgwebo. Ngoku bawo Thixo, ndicela wena njengesicaka sakho, yathandaza ukuba uyakususa bonke ubugwenxa ebantwini bakho. Ubugwenxa into ethile esiyaziyo sifanele siyenze size singayenzi. UDavide wathi, ukuba ndiyila ubugwenxa enhliziyweni yam, uThixo akasayi kuphendula imithandazo yam. Ndiyathandaza Thixo okokuba uyakususa ubugwenxa bethu, kuba ilizwi liyiglasi yakho yokujonga esibonisa sisilele kangakanani ekubeni ngoonyana neentombi zikakumkani. Bawo, ndiyathandaza ukuba wena uyakuyenza ngobu busuku kwaye wenza esasiguqu, kuba isiguqu sizele ngabantu kwaye wenze esasiguqu phaya esidulweni apho bahleli khona. Yenza la ntliziyo yabo isibingelele, langa ihlabathi lingasuka kuye wonke umzalwane dade ngaphakathi apha kwaye yanga la ntsobi incinci yobomi imfuza kaThixo esisandula ukuthetha ngayo esasibonakaliso esisuka ezantsi kuThixo kwaye sibe sibonakalisiwe apha ukuhlonipha nokuzukisa uThixo. Thixo, susa ihlabathi kokuya. Abanye andinakuthandaza kos ngokuba ukugula usingisele ekufeni kwaye akukho nto phaya ebangela bona bashukuma, kodwa abo banakho ukushukuma kwaye besazi ukuba akulunganga coca iintliziyo zabo nemiphefumlo yabo ngobusuku bawo kwaye bangabangazaliswa ngumoya wakho bahambe ekukhanyeni kwakho. Sikelela lona uthandekayo umtsha usempilweni womeleleyo ukukhangeleka umalusi apho Nkosi. Lo mfana usemtsha uphenjelelwe wathi ngoko akubonileyo wena ukwenza. Lo ulungileyo umfana osemtsha, owu Thixo, beka umphefumlo wakhe ekuvutheni, nika oko Nkosi. Wanga angaba ngumalusi onyanisekileyo ukuqhubekeka lonke ixesha ukondla umhlambi athe umoya oyingcwele wamenza umveleli wawo, nika oko Nkosi. Wanga angangaguqukeli ngasekunene okanye ngasekhohlo, kungabikho ndlela yamvumo nkolo, kungabikho nto ingenye, kuphela ilizwi elingakrexezwanga likaThixo liphuma emlonyeni wakhe kwayo okuya kuphela. Msikelele Thixo kunye nabathandwa nguye nebandla lakhe elincinci apha, yiba nabo bonke bawo. Ndinikela oku kuwe bawo, imbewu ityaliwe yanga ingawela phezu kwala mbewu yayibekelwe ubomi kwaye ikhule ngokukhulu bengamaKristu omeleleyo eli bandla apha kunye namanye amabandla apho basuka khona. Nika oko Nkosi, ndiyinikela kuwe egameni likaYesu Kristu unyana kaThixo kwaye bawo wahlatywa ngenxa yezikrweqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe kwaye ngemivumbo yakhe saphiliswa. Ndibone engena ngomnyango kwimizuzu embalwa egqithileyo olusizi ophakuphaku umfazi kwaye oh Thixo kusapho lwakhe ezinjani ukuba nkulu izinto ezenziweyo indlela wena ozibonakalise ngayo. Ndiyathandaza Thixo ngalamfazi, susa konke okuya kwangasemva kudlulileyo kobomi Nkosi, uze umphilise ngobu busuku. Ingaba uya kuyenza Nkosi? Ndithabathele kuwe, yibone abantwana abancinci behleli apha Nkosi bedinga impiliso, abanye ndiyathandaza ukuba wena uya kubaphilisa bawo. Nika oko anga amakhulu amandla akho empiliso angeza kwaye asiphilise kokubini umphefumlo nomzimba, kwaye ngoku kuwe ngoku osebandleni apha okanye ngaphandle odinga impiliso, ndifuna uphakamise isandla sakho uthi idinga impiliso mzalwane uBrenham. Ukhangeleka ngathi wonke ubani uyayidinga. Kulungile, ingaba uya kundikholelwa ukuba ndisisicaka sikaKristu? Yithi amen. Ngoko ndifuna nibeke izandla zenu omnye komnye. Beka nje izandla zakho omnye komnye. Uziphakamisile izandla zakho lowo ungaphakathi okanye ngaphandle, uziphakamisile izandla zakho okokuba ningamakholwa kuThixo. UYesu Kristu wathi umyalelo wakhe wokugqibela ebandleni, hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli kuyo yonke indawo. Lowo ukholwayo, lowo ukholwayo aze abhaptizwe uya kusindiswa, lowo ungakholwayo uya kugwetywa, kwaye le miqondiso iya kulandelelana nabo abakholwayo. Egameni lam baya kukhupha iidemoni, baya kuthetha ngeelwimi ezintsha. Ukuba babambe iinyoka okanye basela izinto ezibulalayo aziyi kubenzakalisa, kodwa kwaye ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo baya kuphila. Ngoku uYesu wakutsho oko, khumbulani, wakutsho oko. Oko kufanele kube njalo, wayengena kutsho oko ngaphandleni kokuba kuya kubakho umntu othile onokunqakula elalizwi. Njengesibeleko sikaMariya sinokunqakula intsobi, intombi iya kumitha. Njengomthi wosundu onokudala umthi womoki endulini, ilizwi lakhe liyenzile. Ilizwi lakhe linganqakuleka entliziyweni yakho kanye ngoku. Ndilikholwa Nkosi, le ndoda okanye lo mfazi ndinesandla sam kuye bava ubunzima. Andithandazeli mna ngokuba bayandithandazela, ndithandazela yena okanye yona. Kwaye oh Thixo, yiphilise, mphilise. Kwaye ndilikholwa, kwaye ngoku sihlanganisene sisandula ukufundiswa ukuba sasikunye noKristu xa wahamba emhlabeni, kuba siyinxalenye yelizwi lakhe. Seva ubunzima kunye naye, sopha kunye naye, safa kunye naye, sangcwatywa kunye naye, siyavuswa kunye naye, kwaye sihleli kunye kwezasemazulwini iindawo kuKristu uYesu. Ukumkani omkhulu ehleli apha phakathi kwethu, kwaye ndingunyana okanye intombi yalo kumkani, kwaye ndinesandla sam sibekwe phezu konyana okanye intombi kakumkani ondithandazelayo, kwaye ndiyabathandazela. Ngoku Nkosi, phendula umthandazo wam uze uphilise lo nyana kaThixo okanye le ntombi kaThixo. Ngokudibeneyo masithandazelaneni ngoku. Nkosi Yesu, siza ngokuthobekileyo sivuma iziphoso zethu. Siza sivuma ukuba sifanelwe kukugula nokufa neentsizi, kodwa samkela ungxengxezelo lwakho ngenxa yezono zethu nokugula kwethu. Kwaye ngobu busuku abanyama neentombi zikaThixo zihleli apha sisiva ulungiso lwelizwi, kwaye ziphakamisa izandla zazo, kwaye zifuna uhambo olusondeleyo. Babeke izandla omnye komnye ngoku ngokuba bayakholelwa ilizwi lakho ukuba yinyaniso. Bayakholwa ukuba ngoku sivukile kunye noKristu, sihleli kwezasemazulwini iindawo kunye naye. Babeka izandla omnye komnye bethandazelana. Uthe umthandazo wokholo uya kusindisa ogulayo, kwaye uThixo uya kumvusa, kwaye ukuba wenze nasiphi isono siya kuxolela. Vumani impazamo zenu omnye komnye nithandazelana ukuze niphiliswe, kuba onamandla ozondeleleyo umthandazo welungisa uyoyisa. Oh Thixo ngunaphakade, yiva umthandazo wezicaka zakho, kwaye ngoku ubhaliwe kwakhona ukuba abantu ababizwa ngegama lam baya kuzihlanganisa bathandaze. Ngoko ndiyakuva ndisezulwini. Oh Thixo, yiva umthandazo wabantwana bakho ngobu busuku usezulwini. Thumela umoya oyingcwele phezu kwesi sihlwele njengomoya onamandla ovuthuzayo, kwaye sizisa aba bantu phambi koThixo. Satan woyisiwe, uyinto eyoyisiweyo. UYesu Kristu wakoyisa eKalvari, akunamandla, usisothusa, sibiza isandla sakho ngobu busuku. Egameni lika Yesu Kristu, phuma kwaba bantu apha, wena sigulo nezifo, kwaye bangabanga hamba bekhululekile. Egameni lika Yesu Kristu unyana kaThixo. Haleluya. Yivani usuku lukaThixo. Yivani umthandazo wenu uphendule. Niyamkholelwa uThixo umphendule umuntu ohleli ngakuwe. Bangaphi abayakholelwayo? Phakamisani izandla zenu. Nantso, oh mangaliso. Yamthanda. Ndi. Izandla zenu ziphakanyisiwe ngoku. Iculeni kuye ngenhliziyo yenu yonke. Ngokuba wandithanda kuqala. Ingaba nibhekisele kuyo ngenhliziyo yenu yonke ngoku. Bangaphi kuni abeva ngokuvakalelwa ukuba uThixo ubuxolele ubugwenxa benu. Izinto enizenzileyo kwaye kusukela kobu busuku ukuqhubekeka. Oh mfana kaThixo, ndithembisa ukuhamba ndithe ngqo. Ndiyakuhamba ngokuhlonipha igama endibizwa ngalo, umKristu, ubomi bokufana noKristu. Ndiyakuphakamisa izandla zam, Thixo, ndizinikela ngokutsha kuwe ngobu busuku. Ndiyakuhamba elukukhanyeni. Amen. Siyakuhamba ekukhanyeni. Ukukhanya okuhle kuvela apho amaqabazo ombetho wenceba akhanyayo. Kukhanya konke ukusingqonga imini nobusuku. UYesu ukhanyiso lwehlabathi. Siyakuhamba ekukhanyeni. Okungako ukukhanya okuhle uvela apho amaqabaza ombethe, apho aye kusilungiselela indawo. Sikhanyisele sonke ngokusingqonga imini nobusuku. UYesu ukhanyiso lwehlabathi. Yizani nonke bangcwele bokukhanya nibabaze. UYesu khanyiso lwehlabathi. Nyani sone ngceba egameni lakhe. UYesu ukhanyiso lwehlabathi. Intone siya kuyenza ngoko. Siya kuhamba ekukhanyeni. Ukukhanya okuhle kuvela apho amaqabazo ombethe wenceba akhanyayo. Kukhanya konke ukusingqonga imini nobusuku. UYesu ukhanyiso lwehlabathi. Oh, ingaba kuvakalelwa kukhuhlekileyo, nivakalelwa kamnandi. Oh, bethu, masiqhawule izandla njengoko sicula kwakhona. Siyakuhamba ekukhanyeni. Kokungoko ukukhanya okuhle kuvela apho Thixo akusikelele mzalwane engceba akhanyayo. Kukhanya konke ukusingqonga imini nobusuku. UYesu ukhanyiso lwehlabathi. Masivale nje amehlo ethu singqumshele. Siyokwenza njengabantwana, singabantwana. Sokungakukhanya okuhle kwaye kuvela apho amaqabaza engceba akhanyayo. Okukhanya konke ukusingqonga imini nobusuku. UYesu lukhanyiso lwehlabathi.
Don't you love him?
Ingaba niyamthanda yena?
Ukhangela kuwe ukhululwa.
Vana mvana ekhaza. Vala nje amehlo akho uze uyicule. Nqula usemoyeni.
sinde songwele ndive ngokungelixandithandaza susa zonke izono zam ondenze ukusukela ngale mini ndibe ngowakho ngokupheleleyo ndisacanda indlela yobomi obumnyama ngentlungu indirhanqile oyiba ngumkhokeli wam yenza obumnyama bube yimini sula usizilo loyiko ungandiyeki ndiphambukele ecaleni kuwe.
Oh Bethu, ndiyazi ndingumfo nje wefashion endala. Ndiyathanda ndicinga oko kunako konke okutsha kwenziwe zijungqe into engenaxabiso ukulinganisa isingqi se-rock and roll izigidi zemayini. Zona iimbongi ezindala ezabhala zona iingoma umoya oyingcwele wachukumisa elaa siba laqalisa ukubhala. Oh Bethu, ndicinga ngo-Ed Peronet kunye nabo bonke abakhulu ooFanny Crosby uze ungandedluli omsindisi olungileyo yiva ukukhala kwam okuthobekileyo. Ngelinye ixesha babezama ukumfumana wayengenzi njengoko uElvis Presley uPentecost ukuthengisa ubuzibulo bakhe ngenxa yembutyulelo yeCadillacs. Yena beza kuye befuna ukuba abhale iingoma zobuhlabathi wathi andisayi kuyenza ndiyenzela nanye into. Wathi, kutheni uyimfama xa ufika ezulwini uya kumazi njani yena? Waguquka intumekelelo ke wathi,
ndiyakumazi yena kwaye ndihlangulwe ecaleni kwakhe ndiyakumazi njani ndiziva zezikhonkwane kwesakhe.
Ngenye indlela, ukuba ndimbonanga yena ndiyakuva isandla sakhe.
Ndiyakumazi yena kwaye ndihlangulwe ecaleni kwakhe ndiyakumazi yena ngeziva zezikhonkwane kwesakhe isandla.
Ayikwenzi umthanda yena umkile ukuya kusilungiselela indawo kwaye ukuba ndiyemka ndize ndilungise indawo yakubuya kwakhona uze ndinamkelele kum. Bantwana nabancinci, ekubulalekeni ngoku thobelani kwakhona imithetho kaThixo kwaye umalusi apha ukuba akukho namnye kuni obebhaptiziwe amanzi ayakube elungile kwaye ubulungu bebandla okanye nantoni na oyifunayo ukuyenza kanye nantoni na yenze. Akunalo ubhaptizo lomoya oyingcwele obu bubusuku bokulwamkela lona. Anikukholelwa oko? Oh uthi, mzalwane uBrenham, sekusemva kwexesha, kudala ugqibile ukushumayela ixesha elide. UPawulos washumayela ubusuku bonke ngobunye ubusuku olu hlobo lunye lomyalezo. Kwaye omncinci umfo osemtsha wawayeludongeni wazibulala kwaye uPawulos ethanjiswe kakhulu ngolwahlobo lunye lomyalezo wabeka umzimba wakhe phezu kwakhe baze ubomi babuyela kuye kwakhona. UsenguYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje naphakade. Ingaba nimthandi yena nje? Masithi kwakhona ngezandla zethu phezulu, ndiyamthanda. Uphi umdlali piano phaya ukuba unakho dade nokuba ngubani? sinikeza incinci isikhokhelo sandi ukuba uya kuba nakho. Bangaphi abamthandayo, phakamisa nje isandla sakho uthi ndimthanda ngenene, ndiyamthanda nje ngayo yonke inhliziyo yam, ndiyamthanda. Ngoko masiyicule nje uzuko lukaThixo ngoku ngamehlo ethu evaliwe, zandla zethu phezulu ezulwini, ndiyamthanda, ndiyamthanda, siyanqula. Xa uShumayela unkqunqe azule uze utsale ngolwahlobo lana ngamafutha athi uThixo awagalele ayaphilisa nje akhona amafutha eGiliyadi ukwenzela umphefumulo. Masiyicule ngoku sinike isanduleli sandi.
Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngokuba wandithanda kuqala, waye wathenga intsindiso yam emthini weKhalvari.
Kwaye ukuba ngako oku bonke abantu bayaguyazi ukuba nina ningabafundi bam xa nithandana omnye nomnye. Injalo loo nto, ukuba sinakuthandana omnye nomnye lowo simbonayo, sakumthanda njani uThixo lowo singenakumbona?
Ndiyamthanda,
Thixo akusikelele. Enkosi mzalwane. Ho, ndicinga ibandla wonke ubani ngumelezini aninjalo. Thixo akusikelele, ngelani ubhuni. Ndiyakunikezela irhamente kuwe, Thixo akusikelele.